ngiyabonga kakhulu inkosi nibusise ngihlala phansi ndedana yami ivukile namhlanje futhi yathi babayi ngifisa sengathi besingabona lelo bandla ngaphambi kokuba siqale sakhe elethu kwindawo endle kabi futhi ukhulume ngathi ngikaze ngihlangane nomfundisi okwamanje kodwa uma engumuntu okahle nje njengokosikazi wakhe impela ungumuntu okahle ngakho siyajabula kuba lapha futhi ngibheke phambili emhlanganweni kulobu busuku ukuthi uNkulunkulu ethululela izibusiso zakhe phezu kwethu futhi esisiza. Manje ngingenile nje futhi ngizomfothi Williams ngiyakholwa esho ukuthize ngokuba seRamada futhi ngitakele izimemezelo sesivele zenziwe ngalokho. Ngokwejelekile bayakunakekela lokho ngaphambi kokuba ngingene futhi impela sibheke phambili esikhathini esikhulu ezansi engqungutheleni. Nengxenye yami lapha uhlobo nje lokuhamba ngizingeza futhi ngihlangane nabazalwane futhi ngihlanganyele phakathi kwabantu futhi ngikhulekele ukuthi uNkulunkulu uzosinika uhlobo olukahle lokushukuma bese kuthi-ke singaqonda ngqo eRamada emhlanganweni omkhulu futhi ngakho sizama ukuvakashela wonke amabandla esingakwazi ukuwavakashela kuze kube yileso sikhathi futhi sinesikhathi esikhulu impela sinesikhathi esimangalisayo nokuhlanganyela phakathi kwabazalwane bethu futhi ngokwejelekile wonke umuntu uyazi angisiwe emshumayelo kahle ngiwuhlobo nje lwethayini siphele kodwa inkonzo yami ukukhulekela abagulayo futhi sinqwabelana kakhulu ngobusuku nezinto kuze kube likhulu ukuthi sithole igumbi elenele ukwenza kanjalo futhi sizozama uma singena ezindaweni lapho esingakwazi phakathi lapha ukukhipha amakhadi athize futhi singenisa abantu futhi sibakhulekele kodwa ukuba nomhlangano obusuku obubodwa ngasikhathi obungeke usithole kulobu busuku futhi-ke bebeyo bacindezela bayothi gqu phansi kwenye indawo ngobusuku obulandelayo nasemuva le ngale kwenye indawo ngakho ngaleyo ndlela ngithe nje ukwenza encane ingxoxo encane ubusuku ngabunye ngenzela abantu nokungcono kwedlula konke ngingakwenza ukuthi ekuhlonipheni nenkazimulo kajesu kristu nakulowo esimthanda sonke nesimkholwayo nokuhlanganyela kwethu ndawonye ngikakeleni izwile ingozi ekhonini emzuzwaneni embalwa nje edlule angazi noma ngabe indoda ifile yini noma ngabe bekungubani imoto yedlula simile nje izwi lomkhuleko nje emzuzwaneni embalwa edlule cishe izindlu ezimbili enhla kwalapha bekukhona umuntu oshayiswe ngapha nangapha futhi washaywa kwaze kwanyukela le emgwaqeni nomuntu obanzi wambozwa phandle lapho namaphoyisa omgwaqo belilapho ngicabanga ukuthi i-ambulense ibisike yaze yafika lapho namanje bafanele uma kungafanga impela washayizwa ngakulolu hlangothi futhi washaywa kwaze kwayofika le emnyango ngakolunye uhlangothi ngakho kufanele ukuthi bekungukushaya okwesabekayo niyazi nje sifanele simkhonze uNkulunkulu ngayo yonke imizuzu asazi ukuthi sikhathisini ukuthi lezo zinto ezingenzeka ngaso mhlawumbe sicabanga ukuthi ngeke kube yithi kodwa niyazi kungaba yithi niyazi ngakho ke ngikholwa ukuthi uJesu wathi lungelani ngokuba sazi ukuthi yimuphi umzuzu noma ihora esingabizwa ngalo futhi manje-ke sizoendaweni lapho abangenazo izingozi futhi yokungekho zinkathazo siyajabula kakhulu ukuthi kunendawo enjalo esithembisweni niyazi wole mpela umcabango lobu busuku wokubona ukuthi siyoyilangazelela indawo enjengaleyo lokho kukhombisa ukuthi kunendawo enjalo yabo futhi siyazi ukuthi zonke izithunzi zezithombe zangempela zonke izithunzi kuzofanele kube nento ethize ukwenza isithunzi singokubonisayo ngakho uma kunokuphila kunje uyafakazisa ukuthi kuyisithunzi manje-ke kunokuphila kwangempela ndawo kubonisa kuzo niyabo niyawuqaphela umuthi ukuthi umuthi muhle kanjani futhi niyazi ukuthi leyo yini na kuluhlobo lwesithunzi sesithunzi sesithombe zangempela sesithunzi somuthi okuphila ezulwini manje niyazi ngenkathi uNkulunkulu efika emhlabeni ngenkathi wayefukamela phezu komhlaba okuqaleni futhi mhlawumbe into yokuqala eyavelayo kwakungunoshobishobi njengoba sesayenze bezama ukusho into elandelayo kungahle kuba kuyinto ethize ngiyakholele ngukungukukweni yamakristu yeqiniso kodwa angikholwa ukuthi konke kuvele engqamuzeni elilodwa ngikholwa ukuthi nje kuNkulunkulu wenze noshobishobi wayeseke yenze inhlanzi wayeseke yenze enye into ethize futhi nje ngiyakholele kuveleni hhayi ngengqamuzane elifanayo kodwa isidalwa esihlukile ngaso zonke isikhathi futhi ekugcineni wayelokhu eqhubeka kuvela uhlobo oluphakeme kakhulu futhi emva kwesikhashana kwabonisa lowo wayenza ukufukamela okwabe kunguNkulunkulu manje kufazisa ukuthi lokho kuqinisile ngenkathi uNkulunkulu enziwe inyama kwakunguJesu Kristu umuntu niyabo ngakho-ke hhayi ngelosi umuntu ngakho kuyakhombisa ukuthi kwakubonisa yena futhi o leli bhayibheli lidala ligcwele lezo zigaqa ezindala ezinomusa nje ngiyakujale nje ukuhlwaya ngikuthandi nina na futhi nje ungene lapho futhi uthuntuthe lonke uthule kuso bese usibuka bese ubona ukuthi siyini ukuthi anjani amagugu nina bantu niyazi lapha e-Arizona amagugu amakhulu avela othulini lomhlaba avela lapho-ke namagugu kaNkulunkulu agushula othulini nawo futhi sijabula kakhulu ukuthi uzinike inhlanhla yokungena endlini yakhe enkulu yokucebisa nawo wonke amanyela akhishwe niyazi ukuthi babevame ukwenza kanjani na kusobala nina bani base-Arizona niyazi ukuthi bakanjani ngaphambi kokuba babe nesincibikalisi ukuthi babevame ukulicwenga kanjani igolide siyatshelwa ukuthi babethatha igolide futhi balishaye amandiya amadala ayivame ukwenza lokho alishaye futhi nje aliphenduphendule futhi alishaye futhi alishaye aze ashaye wonke amanyela wakhiphe kulo futhi indlela ayazi ngayo ukuthi konke kwawo kwase kuphumile wonke umtyapho okukhipha insimbi nezinto kukulo konke lokho uma esazi ukuthi kanjani umshayi wabona kubonakalisa kwakhe kulo wayekwazi ukuzibona yena okuqobo khona-ke wayazi ukuthi laselizocaca uma selibonisa umfanekiso wakhe okuqobo futhi niyazi ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ufuna kwenze ibandla lakhe ngaleyo ndlela ashaye nje akhiphe lonke ukuze kuthi ukubonakaliswa kukaJesu Kristu kudlale kulowo nalowo wethu futhi sibonise ukuphila kwakhe kodwa-ke sesikulungeleke okwakhe uzibonisa yena uqobo ngathi ngaleso sikhathi uma sithola silahle konke okusindayo nesono leso esisithandela kangaka kithi ukuze sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintiselana esikumiselweyo sibhekile esibonelweni umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu uJesu Kristu sijabula kakhulu ngalokho manje ngokujwayelekile ngiyasho ungabunge ngathi kumfowethu Carl Williams ngathi mfowethu Carl labo bantu abafuni ukungizwa futhi phansi phezulu ngidabula kulezo zikoti ngibahlalisa kuze kube amahora amabili noma amathathu ebusuku wathi awu awu woza ngakho ngiyakuthokozela ukubekezela kwenu ekungimemeni ngibuye futhi manje ubusuku ngabunye ngikhulumele kumkami esikhashaneni esedlule ezansi eTucson manje futhi ngithe sinjani isimo sezulu na wathi liyafudumala wayesethi salugcina uthi lina ngathi impela nje lapha kweleshumi noma eleshumi nanye ubusuku ngabunye ngathi kuye ngizothi kuthola kunye kuphumula uma ngiphuma ngiya e-Arizona ngalesi sikhathi kulo mhlangano omncane ngiya kulawo mabandla labo bazalwane ngizukubajezisa labo bantu ngizovele nje ngingene lapho futhi ngizovumela ukucula kwenziwe ijibhwili ngizozinciphisela isikhathi ngifise amanothi ami cishe abe yishumi nanhlanu imizuzu engamashumi amabili ngithi amen bese ngiya ekhaya wathi uzothini na ngathi yebo sithandwa ngikulo uhlulwa njalonjalo kwenyukele emahoreni amathathu abantu abakahle kakhulu inqwabo yokubekezela Well, oh, as a quatamis, a macan, down Zuzuan, and Jeman, Jongoba, Sunday, Manje, Binsegi, the Buddha, the Tamilian, as a guard, as a band of Anjenga, Loko, Koloy, Futi, the Kulgazi, the Bonami Pet, the Osaka, maybe the Lapa, Band of Kula, Rotina, the Az, the Bandes, the Tales, Katerine, Bungabazegi, Kotwa, Guti, Kukon, Abaning, Abagan, and Les, the Tel, Omagunjaro, Paramisani, Zanja, Zen, J, Futin, J, Niguaziz, Laponi. Phakamisa isandla senu. Kuluma nje emkhulekweni ngizodingeka ukuba ngiye ngale futhi ngikhulekele laba bantu kule mibhejana yezinhlaka siselapha ukuze siqiniseke ukuthola. Uma into ethize yenzeka bebethembeke ngokwenele ukuba bangeniswe lapha ngifuna nonke nikhuleke kangeni nami.
Our Heavenly Father.
Baba wethu yasezulwini, sibeka eceleni manje wonke umuyo omcabango, sihlanza imiqondo yethu futhi size kukhoneni bakho kuhlanzwa komphefumulo wethu.
We bring before us
futhi siletha phambi kwethu igazi leNkosi Jesu. Siyavuma ukuthi sifanele noma yisiphi sibusiso ozosinika sona, kodwa ngoba wafa ukuze thina sithole lezi zibusiso.
And it told us to come boldly before the throne.
Futhi usitshelile ukuba size ngesibindi phambi kwesihlalo sobukhosi ukuthi sinokungena kulezi zibusiso ngumusa wenkosi yethu Jesu owafika emhlabeni u-Emmanuel futhi wathatha indawo yesoni waba yithi ukuze thina sibe nguye. Ukushintshanisana kunje pho Nkosi enesona impilo eboshwe yizihoko esasinayo nokwazi ukuthi oyedwa wafika futhi uthathe lokho kuphila wakwetshesa yena uqobo futhi wahlambulule izono zethu ngegazi elichithekile lokuphila kwakho uqobo kungabhezi kokuthi izinhliziyo zethu bezingaze zicabange ngisho ngakho Nkosi. Futhi-ke ngaphandle kwakho konke lokho wenza indlela ukuba sususe ububi bethu nokuthi siphilise ngevivimbo yakhe. Sinokubonga kakhulu ukuthi wethembisa ukuthi uyosigcina kahle sisamkhonza. Futhi manje kulobu busuku Baba, ziningi izicelo bese nezandla zabo ziphakeme. Siyazi ukuthi wena uzokwazisa lezo nalezo sazo, wazi ukuthi yini ephansi kwesandla entizweni. Futhi siyacela Nkosi ukuthi uzokhumbula izwi kulobu busuku njengoba silifunda, futhi sizindla phezu kwalo njengesifundo esincane, njengosonto esikole ukuze sisuke lapha kulobu busuku, futhi sibe nalokhu phakathi kwezinhliziyo zethu ukuthi sizwe ukuthi sizosondela kakhulu kuwe siphuma kunoma besinjalo ngenkathi singena. Ingakho silapha ukuze kulethe imvuselelo ezweni lonke. Singazi ukuthi nje ukuthi ingaqala nini, kodwa ngamathemba siyibhekile Nkosi. Sibeka phambili wonke umzamo womuntu esaziyo ukuthi ilethwa kanjani imvuselelo eliletha wesilisa nabesifazane abafana namantombazane ekwazi yini kukaKristu okusisindisayo. Sifuna ukubonga ngaleli bandla ngobe luswalo kahle nomndeni wakhe, nangabo bonke abadikoni abaphatheli, nangabo bonke libamele. Siyakubonga ngalabo abangamaqhawe ukuba bame ngomumo. Futhi Nkosi sikhuleka nje izibusiso zikaNkulunkulu ukuba ziphumule phezu kwabo. Busisa yonke imizamo kwangathi lezi kungaba yisiteshi Nkosi lapho sonke isigodi lapha singangena khona futhi sithole ukuphumula. Sibe khona Baba kwangathi imikhuleko yomelusi ingaphendulelwa abagulayo. Kwangathi imikhuleko yakhe ingaphendulela insindiso yawo wonke lowo oya maphakathi ohlwini levangeli. Kwangathi izibusiso zakho zingaba phezu kwakhe. Futhi kwangathi ibandla lingesilele esiphiweni sokomoya. Kwangathi lingaba yindawo ibandla eliyisibonelo kuwo wonke umphakathi. Sibe khona Nkosi. Manje Baba, abalele phezu kwemibhede ezinhlaka lapha kulobu busuku abangenakuhlala ngezinqa futhi bajabulele umhlangano. Yilabo abangenayo lenhlanhla futhi bathwalwe bangeniswa lapha ngenye indlela kulobu busuku. Oh Nkulunkulu, hawukela. Ngiyacabanga ukuba-ke lowo bekungumkami noma umfowethu noma omunye umuntu obeyizihlobo ebengimazi kahle kakhulu na. ngomunye umuntu futhi ngiyakhuleka baba ukuthi umusa kaNkulunkulu namandla akhe kuzofinyelela phansi kukhululweni kwabo kobuNkulunkulu kulobu busuku futhi kuba kukhulule kule mibhede ezinhlaka ngathi bangeke besaba kule mibhede ezinhlaka kunalo mhlangano kulobu busuku kwangathi uma sebehamba mibhede ezinhlaka isale kwangathi amandla avuswa uJesu kwabafileyo angaphilise imizimba yabo empilweni entsha nokuqina futhi sibe khona baba wethu. Manje siyazi ukuthi wethembise kukwenza ngakho ke kulotshiwe emibhalweni lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda. Manje baba ukuthi kungahle kungabibikho umuntu ekufinyeleleni kwabo ngenkathi abanye bengafinyelelanga komunye nomunye ngizokwehla ngesikhumbuzo salomyalo futhi uNkulunkulu ngizolindela ukuba ngibe nencwadi lethe vela kubo ukuthi kwenziwe ukuba ngihamba ngegama lika Jesu Kristu.
Oh, yeah, please.
inkosi ngiyakholwa ukuba lawo maninikazi omabili ayenezimelela umdlavuza koyedwa futhi ngingahle nje ngokushesha nginikeze lobu bufakazi obuncane uma ngizodingeka ngifinyeze okunye kwengxoxo yami. Ngaphambi kokusuka nje ngiye ekhaya, udaba lokugcina engangenalo ngaphambi kokusuka lolo kwakuludaba olugqamile. Kwakukhona ininikazi negama lalo ngudaya, lalinguye. Ngiyalikhohlwa igama lalo manje. Kwakungudokotela Daya waseLouisville, uJames, udokotela James Daya, udokotela owagogodela izimilela kanjalo njalo eLouisville.
His daughter played the piano.
Ndodakazi yakhe yayidlala upiano ebandleni le The Open Door, udokotela Cobble angimele usikulo nje olikhulukazi libanzi sinagoga yidala lamajuda, nendoda oqobo lwayo yayingowe Church of Christ, iChurch of Christ eyihlelo futhi yaphendukele kukholweni ivangeli levangeli ligcwele, indoda enomoya omuhle kabi. Futhi lalishaya emhlanganweni wami ngenkathi nginawo Louisville eMemorial Auditorium. Futhi lamangala ukubona okwakwenzekile futhi lazama ukutshela uyise ngakho. Wathi injula mqondo nje labo bantu sakugule nje njengoba babelokhu benjalo futhi ngakho wayengenaki ukukholwa. Ekugcineni laphuma ebandleni lashada nomfana wasekholiji lamabhaptisti futhi ekugcineni wasuka enkolelweni yakhe wayeqeqeshelwe ukuba ngumfundisi futhi njengoba ibhaptisti kwenza ngaleyo ndlela futhi ngakho ba ekugcineni wasuka. Wayengasafuni ukushumayela futhi bathuthela ngale kubantu bakube Rockford Illinois. Ekugcineni lona uJean qala ukuba nenkathazo yabesifazane ethize, wayekuyise ukuba yohlolwa, wabuyela eLouisville ukuba yohlolwa futhi ngenkathi benza bathola lokho kubizwa ngethumba elingushokoledi lisezindlaleni zabesifazane. Esusa lelo uyise ngokuhlinza okukhulu futhi ufanele ukuthi walophisa elinye lethumba kuyo futhi ekugcineni futhi bamnika enye i-x-ray yejulile nokwelwapha futhi ngakho manje-ke ngenkathi ebuyela ekhaya futhi waqhubeka kuba nenkathazo. Cishe sekungunyaka kamuva bambuyisela kokunye kuhlola futhi baba nokuhlinza kuphelele kokukhishwa isibeletho futhi ngenkathi benza njalo ubaba enodokotela Humes ongomunye odokotela abakhulu baseningizimu bahlinza futhi kwase kuhambe kakhulu umdlavuza wase uvele usongeleke enanzini. Ngakho bamshiya lapho ngakuleyo nkathi sikashana wayesekezama kwelapha nge-x-ray futhi babona ukuthi ayisizanga ngalutho. Ngakho nje bambuyisela esibhedlela uku ababange besamnika umuthi wokuhlambulula isisu ukwenza izibilili zake zinyakaze. Ngakho bazama ukumgeza ngochatho futhi lokho kwafika kutheni amanzi angakwazi ukuba ngabe esangena ezibilini. Ngakho manje-ke umyeni wakhe wayeluhlobo lomunye wabagxeki bami futhi ngakho ekugcineni ngolunye usuku wehlela lapho wayesecosha incwadi futhi uqala kuyifunda. Indodana yami lapha nomfowethu uSwartman ungomunye wabaphatheli uphakathi lapha ndawo futhi wavele nje wacambalala ezitebhisini zomnyango wendlu yokukhonzela ngani cishe izinsuku ezithi azibe mbili kwaze ngangingekho ngisemhlanganweni. Ngibuya ngawele kuyombona wesifazane wayesengitshele wesilisa wathi manje akazi ukuthi unomdlavuza, wathi hamba nje futhi uxoxe naye futhi ukhuleke naye. Futhi ngakho ngenkathi sengimbonile wathi mfowethu Branham wathi umyeni wami uzokwemukela ukuphilisa ngokukaNkulunkulu uthi ngoba ngikwazanga kumthola ukuba abuke enye zezincwadi manje ungifundele ikhasi nekhasi nsuku zonke enye yezincwadi. Ngase ngithi ngiyakuqonda lokho Jean. Ngase ngithi manje Jean ake sixoxe futhi sibone ukuthi inkosi izothini. Kungekho muntu egumbini unesi wazikhipha yena futhi ngakho zaxoxa isikhashanyana futhi emva kwesikhashanyana nakho kufika umbono uthi andabe neminyaka engamashumi amane ubudala akakabi impunga kodwa wayeseguge kakhulu futhi esempunga ngathi Jean manje uke waba semihlanganweni yebo mfowethu Branham ngathi bakufihlele khona futhi bangitshela ukuba ngingakusho kodwa unomdlavuza ngase ngithi uyidlo no noma umnyeni wakho wathi ungashe lutho ngawo kodwa unomdlavuza Jean kodwa manje ngifuna ukukutshela ngoba uke waba semihlanganweni umbono awukaze wehluleke manje ngizokutshela Jean ngisho kanje inkosi yabo niyabo manje ufuna ukuqiniseka ngempela ngalokho uyabo ukuthi inkosi hayi ukucabanga uyakubona uyabo ngase ngithi ke uzophila ba wathi Mfowethu Branham ngakusola lokho sonke isikhathi wayesethi ngokuthi ngakhuleka ekhaya nobaba wami ngudokotela wathi nganga ngakusola wathi ngakucabanga lokho sonke isikhathi yilokho nje okwakuyikho sakhuleka ngosuku olulandelayo usuku lesibili emva kwalokho babezominyusela ukuba ayohlinzwa inanzi kufakwe ipayipi lendle elinesikhwama lokho ngokuthi niyazi banqamula ithumba bese bebeka isikhwama eceleni bese kuthi isiguli nje baze bafe umhlavuze kugcineni uyababulala bathululele izibilini esikhwameni futhi nje ngenkathi sebemlungiselele futhi sebevele belungiselele futhi belungele itafula lokuhlinzela weze into exake ngempela futhi ba wabiza unesi ukuba eze futhi yamsize aye endlini yokugezela futhi ngenkathi enza waba nokuzikhulula kuphelele kojelekile nomyeni wakhe nje kwakulukhuni ukuthi asuke kuko futhi ngosuku lesibili abamenyisanga usuku lesibili ngokojelekile emva kokudla kwasekuseni nje okunye ukuzikhulula kuphelele ngakho udokotela wakhe wabizelwa edla ephakathi kwezilokozane nokukhala wathi ngiqondi nje asitholi ngisho nolulodwa ophawulwawo nhlobo awusekho manje manje bodadewethu abayigugu angina sizathu sokuma lapha njengenceku kaKristu futhi ngisho into ethize iphutha ngoba iyokwahlulelwa ngalolo suku futhi ngilahle njengomzenzisi manje nezwi likaNkulunkulu livuliwe angibange ngisamkhulekela uJean futhi kungebuqotho kunoma ngenzele nina niyabo savele sabethela phansi leso sigqobe sincane sazi ukuthi umkhuleko wokukholwa wasokhulekiwe lokho kuyaxazulula khona lapho izwi likaNkulunkulu lasho njalo niyabo umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo manje uNkulunkulu ofanayo waphilisa indodakazi kaDokotela Dina enguJean angisazi ukuthi igama layo lingubani manje kodwa leyo ndoda ilisingathe ngempela ivangele ligcwele njengamayele yokugcina ebandleni nansi yayihlezi khona lapho ikufaka konke ithatha isidlo kanye nathi nayo yonke enye into isitshudeni esiyibhaptisti sasize enkosini sifuna umbhaptizo kamoya ongcwele manje kuyakhombisa nje ukuthi uNkulunkulu uhlale uNkulunkulu nodokotela uyise indoda ethandekayo kodwa wayengakaze nje yabone noma yini njengaleyo yenzeka manje uNkulunkulu unesikhathi sazo zonke izinto futhi kusukele kukholweni nobabili ningamakholwa ngakho ngezinye izikhathi lezi zinto zenzeka ukuba kube ngokuhle niyazi iBhayibheli lathi kusebenzelana kube ngokuhle manje niyamkumbula uJobe zonke izivinyo zakhe na manje lowo kwakungesu uNkulunkulu ejezisa uJobe kodwa kwakunguNkulunkulu evumela inceke yakhe ngakho konke kwasebenzelana kwaba ngokuhle niyabo wasekuthi ke incwadi kaJobe yalotshela zonke izizukulwane kube ngubufakazi manje uNkulunkulu ukusebenza kube ngokuhle khumbulani nje ngikhulekile ngaye yonke inhliziyo yami umkhuleko okukholwa ukholweni futhi lapho lokho kuzoba yikho lokho kuzoba udaba nje bekizisani ngibona imiphumela manje kungena ngqo emlayezweni abaningi bamile umlayezo omncane wokusishwa futhi nje khumbulani manje lapho eRamada kuzoba nezinye izikhulumo ezikahle kabi kule ngungutela yaseRamada ngalesi sikhathi i-businessman ngakho ni ezandle Ramada ngakho qinisekani ukuba nizame ukwethamela lo mhlangano umfowethu Oral Roberts uzobe lapho kobusuku besiphidli sedili futhi manje ngithi kuba yingxenye encane yaseTucson ngizobambela eTucson sinowodwa ezansi lapho futhi ngobusuku bangumsombuluko ozayo ngakho uma kwenzeka uba ngapho awu wehlele lapho futhi nizodingeka ningahle ningibekezelele isikhathi esincane ngoba ngifanele ukukhuluma kulowo ngakho yehlani uma ningaphumelela ngolesibili olizayo ngobusuku bangomsombuluko ozayo eRamada Motel eRamada Inn eTucson futhi kusobala zonke siyazi ukuthi iPhoenix isemaphethelweni nje aseTucson sonke siyakwazi lokho niyabo ngakho yehlani futhi nibone ukuthi abafo basezintabeni baphila kanjani.
Let us turn in our Bibles.
Asipheke emabhayibhelini ethi kuZakhariya ishumi nane isahluko sesithupha nesesikhombisa ngifisa kufundela ukukhipha kule ngqikithi encane kwendikimba engifisa kuyithatha.
And it shall come to pass ngakuthi ngalolo
suku ukuthi ukukhanya akuyikuba ngokuchachileyo kungabi mnyama kepha kuyakuba lusuku ngokwalo olwaziwa yinkosi kungabi yimini kungabi ngobusuku kepha kuyakuthi kube ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa.
Now I wish to draw from this the
manje ngifisa ukukhipha kulokhu isithunywa sokuhlwa okwekho okwendikimba isithunywa sokuhlwa kusobala singabanazo izithunywa usuku lonke kolungu futhi bekunezithunywa lonke lolusuku akhulume ngazo kodwa kuza umlayezo wokuhlwa futhi sifuna ukubuka lokho kulobu busuku nokuthi ukuba luhlobo ngendlela kasonto esikole sixoxe ngakho isikhashana. Manje sonke siyazi ukuthi uZakhariya lapha wayekhuluma ngani ngenxa yokuthi wathi kuyakuba khona usuku oluyothathwa ngokuthi enkosini kungabi yimini kungabi ubusuku kepha ngokuhlwa kuyakuba ngokukhanya. Manje kuba besazi ukuthi kwakungesiyo imini kungesibo ubusuku wakuyodingeka kube uhlobo losuku olukhwantabele usuku oluthe ukuba nenkungu futhi sonke siyazi ukuthi impucuko ihambe isuka empumalanga iya entshonalanga impucuko endala kunayo yonke esinayo yiChina futhi impucuko ihambe isuka empumalanga yaya entshonalanga ngoba ilandele ilanga futhi manje sihambe yonke indlela zaze zayofika ogwini lasentshonalanga uma siqhubekela phambili sibuyela empumalanga futhi niyabo ngakho sisekupheleni komgwaqo siyakhola njengebandla ukuthi ivangeli bese lithi nje alipheleliswe siyakholwa ukuthi izithunywa ezinkulu eminyakeni bese ngalezi zinsuku zokugcina iminyaka engamakhulu amaningana edlule silwelwe lezi zinto ezinkulu ukulungisisa ngokukholwa uLuther ukungcweliswa ngoWest ubhabhathizo kamoya ongcwele ngabaphentekostali sikholwa ukuthi leyo misuka uhamba ukwenza umzilo ophelele njengokwemvelo nokomoya uma ingane izala ngokujwayelekile yini into yokuqala na into yokuqala eqhumayo amanzi into elandelayo yigazi nento elandelayo ngokuphila uJohane wokuqala isihlanu isikhombisa wathi bathatha abafakazayo ezulwini uyise yizwi nomoya ongcwele nalaba abathathu bamunye ngeke waba noyise ngaphandle kokuba nendodana ngeke waba nendodana ngaphandle kokuba ube nomoya ongcwele niyabo bamunye kodwa bathatha abafakazayo emhlabeni amanzi igazi nomoya futhi bavumelana entweni inye abamunye kodwa bavumelana entweni yinye niyabo manje ungalungisiswa ngaphandle kokungcweliswa ungangcweliswa ngaphandle kokuba nomoya ongcwele niyabo umoya ongcwele ngokuhlala ngaphakathi kobukhona bamandla kaKristu emoyeni manje siyabona ukuthi okwemvelo kufanekiswa kokomoya ngakho ibandla lisekuvuthweni kwalo kuphelele manje ukulungisiswa ukungceliswa umbhaphathizo kamoya ongcwele sisanda kuqeda nje iminyaka ebandla ezikhombisa ekhaya sithayipha lokho kahle futhi kambe ngabe noma ubani sewake waweza lawo mathepu ngeminyaka ebandla na ngesikhathi sokugcina nganginaleyo minyaka edwetshwe khona lapho eBlackboard nobaba osezulwini uyazi lokhu yiqiniso ngenkathi sengiyiqedile ngokuhle konke engangikwenza ngaphansi kokuphefumulelwa uNkulunkulu engipha khona ukuthi ngelosi yenkosi eniyibona ezithombeni abaningi basibonile leso sithombe nisibonanga lokho kukhangena kwehlela ngqo endlini phambi cishe kwabantu abangamakhulu amathathu noma amakhulu amane kwaya ngqo ngalo hlangothini lobonda njengokukhaya kunjalo futhi kwadweba leyo minyaka yebandla qobo lwakho sonke sama lapho sikubuka sakubhekisisa kudweba unyaka oqala webandla wesibili owesithathu nowesine wesihlanu wesithupha nesikhombisa manje kunabantu abahlezi lapha ongufakazi walokho phakamisani isandla senu uma lokho kunjalo iBhayibheli lathi ngomlomo wofakazi ababili noma abathathu wonke umuntu ehlezi lapho etazuluka naye yonke enye into ngathi lapho manje benifuna kukubona wonke umuntu engakubona ngqo ngeleshumi nanye ngqo emini ngumi lapho ngqo odongeni futhi kwadeba leyo minyaka yebandla ukuthi nje yikuphi kakhulu umoya bese ke kuba ngubumnyama ukukhombisa ukuthi umoya wafuthelaniswa wakhishwa futhi wedlule esikhathini sonyaka obumnyama futhi ubuya ngqo uyehla futhi ngendlela nje engangiwudwebe ngayo futhi sinaso izithombe zakho naye yonke ilidwetshiwe ilengo odongeni futhi nakho kwakulapho ngakho nje impela ufanele ukuthi umoya wenkosi weneliseka ukuthi lokho kwapheleliswa ngoba uyabuya futhi waqinisekisa ukuthi lokho kwakuqinisile futhi siphila onyakeni webandla laseLawudekiya unyaka webandla licebile licabanga ukuthi abaseli lutho kanti abazi ukuthi bahambaze abokwawukela abaphuphuthekile kanti kabazi niyabo manje konke lokho kufanekisa manje ilanga elifanayo elikhanya eliphuma empumalanga ilanga elifanayo elishona entshonalanga manje ake sime nje umzuzu ukuba sendlalele lo mlayezo siyazi ukuthi ilanga lelo i-SUN ilanga ukuhamba kwelanga nenyanga nezinkanyezi kodwa i-SON indodana kaNkulunkulu yehla ngombala okhanyayo kaNkulunkulu okukhanya kukaNkulunkulu empumalanga futhi sesilwe neminyaka ezinkulungwane ezimbili manje enakwa yinkosi yathi kuyoba yisikhathi esingayi ukuba yimini esingayi ukuba ubusuku uhlobo nje losuku olukhwantabele kodwa ngesikhathi sokuhlwa kuyakuba ngokukhanya manje uma niqaphela umoya ongcwele wehlela phezu kwabantu basempumalanga kokuqala manje ke sibe nesikhathi sokujoyina ibandla nje neziphethe ezincane ukuba zicoshwe nezimbangele ezincane ukuba zilwele kodwa manje ke ngesikhathi sokuhlwa kwinkabazo yasentshonalanga kuyakuba ngokukhanya futhi sikuleso sikhathi manje ukuqoqo ifike njengomfana omkhulu ovela empumalanga ucosha isono ngaso sonke isikhathi lapho ufika futhi ushaye ugu lasentshonalanga njengezivimba kusindo futhi uwenyovane nendawo enokonakala kakhulu kunazo zonke engaziyo ngayo isogwini lasentshonalanga noma yini ofuna ukucabanga ngayo banayo isono ngonakala zehlukanisa ukuqana iHollywood wona impela umgodi wesihogo kunjalo impela ngiyakholelwa ebungcweleni boqobo beBhayibheli futhi angikholelwa kulokhu konakala nento ebolile ebeka isibonelo phambi kwabantu bakithi ebizwa ngeHollywood futhi bengihlala njalo ngiphambene nayo ngoba ngicabanga ukuthi indoda enomoya kaNkulunkulu uyo ibiyophambana nayo ngoba umoya kaNkulunkulu ubuye ukufakaza ukuthi kuyiphutha kuyo. Manje ngicabanga ukuthi lokho ngokunye kwe sasivamise ukuwelela eParis ukuthola izitayela zefashion zokuhamba zohundula besifazane bakithi. Manje iParis iza ngapha ukuthola izethu, yabo iHollywood ihola umhlaba futhi izimfashion zobunqunu esinazo namhlanje phesha eFrance. Cabangani nje ngalokho leyo edakiwe ukuxokozela indawo eyonakele futhi nokho iHollywood ikwedlula ngakho konke lokho futhi wonke amathelevishini ethu yonke into abanayo kuyo ayihloliwe ukuthi ifanele yini. Amahlaya angcolile nje nokonakala kubolile nje kuqambuza kuye yonke into futhi abantu Devon wayengeke sivumele sithumele abantwana bethu ebioscope eminyakeni yadlula thina amaphentecostala sekuqaleni, kodwa manje uDevon usithi nyelele esisodwa ngale futhi wasifaka ngqo endlini iphezu kwethu, niyabo. Ngakho nje ungenise ibioscope ngqo manje futhi kuyinto esabeka kakhulu ukucabanga ukuthi izwe lingene kulokhu kubonakala ngenxa yawonke lamafuthufuthu, yabo. Futhi nje lintante langena ngaleya liza nempucuko, kodwa ngaso sonke isikhathi ngizoshumela ngolunye lolezinsuku inkosi ithanda ezinsukwini zimbalwa ngokuthi ukubala ngokuhlehla niyazi ngiyazi nizungezile futhi ngakho siyabona nje lapho ukuthi kwenzekani. UNkulunkulu ukwazile ukwenza into ethize ngebandla lakhe futhi ngaso sonke isikhathi, yabo. Ngesikhathi lezi zinto zisaqhubeka futhi manje sisesikhathini sokuphela, ibonge inkosi. Unyaka ngamunye ube nomlayezo wawo nesithunywa uNkulunkulu ukubhekile lokho wonke ngisho eminyakeni yebandla siyathola ukuthi ngamunye wawunesithunywa futhi ngamunye waso zaphila unyaka wazo, nomunye uyangena naloyo waphuma, nomunye uyangena ngihle njalo kuze kufike unyakeni webandla lesikhombisa. Ikanyezi ngayinye, ingelozi ngayinye yebandla isithunywa ngasinye futhi siyathola unyakeni wokugcina webandla ngale sambulweni seshumi kuzoba nokukhala kwecilongo futhi kwakunamaphimbo ayisikhombisa ezwakalisa awavunyelwanga ukubhala kodwa wanamekwa ngophawu kwingemuva lencwadi. Izimpawu ezizikhombisa lwalu kwingemuva lencwadi emva kokuba incwadi zilotshiwe khona-ke isinamatheliswe emuva lapho ngezimpawu ezisikhombisa. Manje akekho waziyo ukuthi ziyini kodwa yathi ngezinsuku zengelosi yesikhombisa izwakalisa umlezo wayo, leyo yingelosi yasemhlabeni manje ngoba le ngelosi yehla ivela ezulwini futhi lena yayisemhlabeni. Ingelosi iyisithunywa, isithunywa onyakeni futhi khona-ke siyaqaphela ukuthi yabeka olwayo, yayinothingo lwenkosikazi phezu kwekhanda layo futhi yaphakamisa isandla sayo futhi yafunga yena ophilayo kuze kube phakathi naphakathi ukuthi isikhathi asisayikuba khona. Ngenkathi lamaphimbo ayisikhombisa ezwakalisa imidume isikhombisa izwakalisa amaphimbo ayo futhi yawatshela ningakulobi kodwa kunamekeni ngophawu futhi sithole ukuthi kwakukwingemuva lencwadi. Kepha uma ingelosi yesikhombisa isiwufezile umlezo wayo ukuprofetha kwayo kosuku, khona-ke imfihlakalo kaNkulunkulu isiyakuba ifeziwe. Wonke umuntu yazi iBhayibheli liyakusho lokho, imfihlakalo kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu yini, ukuthi uNkulunkulu ngubani, nakho konke mayelana nendlela embhaphathizweni nezinto, lokho kufanele konke kuxazululwe ngalolo suku. Isithunywa ngasinye sasinomlezo waso futhi umlezo nesithunywa sonyaka futhi kuyinto emangalisayo kakhulu impela ukuthi isithunywa ngasinye sithole ngisho eminyakeni yebandla futhi kulobu busuku sizobuyela emuva etestamenteni elidala futhi sithole ukuthi kuyinto efanayo ukuthi uNkulunkulu uthumela isithunywa salowo nyaka ekupheleni kwesikhathi njalo ekupheleni neze ekuqaleni ekupheleni. Manje njengoba unyaka kaluza wafiphala waphuma, kodwa-ke uWesley uyangena futhi ngenkathi kungeniswa kukaWesley kwafiphala kuqala kwaphuma unyaka wePentekostali uyangena yabo uhlala njalo kuyizithunywa sivula umlezo omusha kupheleni komdala unyaka ngamunye lowo owenziwe siyakwazi lokho ukuthi iqiniso Lokho kuyaphindwa ngesikhathi ngasinye eBhayibhelini lonke. Sithola ukuthi emibhalweni engcwele kusuka le kwedlule ukuthi nje ekupheleni konyaka omdala nomusha uyangena. Lowo nyaka uyafiphala uphume, nyaka omusha ungene. UNkulunkulu uthumele isithunywa. Futhi njengoba njalo ngaso sonke isikhathi esithunyweni siyafika njalo kungukubizela ekubuyeleni ezwini akwedlule kuneze kubulani lesi isambulo esiphelele sikaJesu Kristu kungebe bikho lutho okwenezelwa kuso noma kususe kuso isambulo esiphelele sikaJesu Kristu nokuyiyona ndlela kuphela esingake size siqiniseke ngayo uma kuvuka noma yini phakathi kwethu ephambene nalesi sambulo kona ke iyiphutha yabo kungukubuyela ezwini futhi njalo kubizela ekubuyeleni emuva futhi kulelonke udaba embhalweni lonke udaba uNkulunkulu usebenzisa umprofethi ukubiza lowo nyaka ubuyele emuva njalo kwenza qhabo akwehluleki neganye uthumela njalo uprofethi Uthi manje ukwenzelani lokho na ingoba iBhayibheli lithi ngumprofethi izwi likaNkulunkulu eliza kuye umambuli wezwi Manje ngingi ngithemba ukuthi angisuye ongaqondwa kahle niyabo angiqonde khona ukungaqondwa kahle kodwa ngiqonde ukuba qotho nokwethembeka obizweni sifuna ukuba yilokho Manje uNkulunkulu njalo usebenzisa umprofethi indoda uma usebenzisa isigejane sendoda uthola imiqondo ehlukene yabo indoda angayinye indoda amabili akazi abe nabaprofethi abakhulu ababili emhlabeni ngesikhathi esisodwa uthatha oyedwa ukuze omunye akwazi ukuthatha indawo yawo yolunye usuku omunye umlayezo akanabo neze ababili unoyedwa ngesikhathi esisodwa uNkulunkulu ulongena siphelo akaliguquli neze uhlelo lwakhe ufanele njalo ahlale nalokho aqale ngakho yila leso sizathi singaba nethemba kulokho akushoyo ngeguquke uma asindisa umuntu phezu kwezisekelo zokukholwa kwakhe kuNkulunkulu umuntu elandelayo uzofanele asindise ngendlela efanayo ngathi uNkulunkulu enza indawo lapho ayengahlanganyela khona nezidala sakhe uAdam wazama ukwenza indlela qobo lwakhe futhi wazenzela amaqabungo omkhiwane nomngakhe ukwenza izibhincu uNkulunkulu wakwenqaba futhi uNkulunkulu wanquma ukuthi hlelo luni noma ukuthi zisekelo zini ayezo hlangabezana nazo nomuntu futhi ahlanganyele naye nalelo kwakuyigazi elichithekile futhi akagaza kuguqule Manje njengeMethodist kwiBaptist singaxhawulana kodwa ezisekelweni ngokuba iMethodist neBaptist asinazinto esingahlanganyela kuzo ngidonsela iBaptist nani nidonsela iMethodist noma ngapha nangapha kodwa zinye izisekelo lapho wonke amakholwa ahlangana khona lokho kuphansi kwegazi elichithiwe yilapho esihlangana khona futhi sibeke eceleni zonke lezi zinto ngakho ngeke sonke sangena enhlanganweni eyodwa singeke sakwenze lokho lezi zinhlangano ezincane icabanga ukuthi uNkulunkulu bekuyo yonke into kodwa abantu ngoba sihlukile indoda engayinye ibone kwehlukile umuntu ngamunye ubone kwehlukile akukho imiqondo emibili ofanantse akukho abantu ababili ofana ngokuphelele basho njalo akukho makhala amabili akukho milobo yezithupha ezimbili niyabo senziwe ngokwehlukile ngaleyo ndlela sifanele sibe namaqembu ehlukile kodwa uNkulunkulu njalo sebenza ngomuntu ngamunye akakusindisi ngoba uyiMethodist akakusindisi ngoba uyiBaptist akakusindisi ngoba uyiPentecostal ukusindisa ngoba usebenzane nawe siqu sakho futhi usindiswa phezu kwalezo zisekelo ukuthi ukwemukele ngakho ke uNkulunkulu wakwazi ukusebenzana nawe akasebenzani nawe ngokohlelo lwebandla lakhe usebenzana nawe njengomuntu ngamunye ngakho ke ngenkathi uNkulunkulu ethumela abaprofeti bakhe izithunywa zakhe zeTestamente ukhulume endodeni eyodwa naleyo ndoda ayadingeka ilethe umlayezo amanye asuka kuyo ndawo zonke ilethe umlayezo ofanayo kodwa kwadingeka kube khona ikomkhulu elilodwa unkulunkulu njalo ubenalo nginokubonga unalo kulobu busuku lowo ngumoya ongcwele kusobala sonke siyazi manje hayi iqembe lithize kodwa umoya ongcwele ikomkhulu likaNkulunkulu lezo yizithunywa sikaNkulunkulu sehora Manje okuyiko kumprofethi izwi njalo eliza kuye uma bengumprofethi weqiniso wezwi uNkulunkulu uqinisekise izwi lakhe ngalowo mprofethi Manje bekunabaprofethi bamanga baningi sibe nabo yonke eminyaka sibuyele eTestamenteni elidala sibabone bevuka futhi bakhulume egameni lenkosi futhi kwakungaqinisile uNkulunkulu wayengazihlanganisi ngalutho nakho akaqinisekisi lutho neze kodwa izwi lakhe uqobo noma ngayiphi indlela wayengeliphathe ibhizinisi lakhe kanjalo niyabo kumbulani nje uNkulunkulu uqinisekisa kuphela izwi lakhe futhi umprofethi weqiniso kuphela nendlela kuphela ongasho ngayo ukuthi uqinisile noma cha yingezwi yileyo ndlela yokumehlulela manje uma niqaphela njengasezinsukwini lapho Mikhaya nakho kumiye abaprofethi bamaHebheru abangamakhulu amane phambi ku-Ahabi noJehova Shadi wayesethi isho kanje inkosi yenyuka futhi uphumelele ngokuqavi vile babeqinisile kodwa ke uMikhaya wabizela enkundleni lo bonke babemzonda manje kwakubukeka sengathi uma amakhulu amane angiqonde bona abaprofethi bobhali abaprofethi bamaHebheru basukuma nganhliziyo nge basebethi yenyukele Ramoti Gileyadi inkosi izokubusiza futhi uzophumelela lalawo indoda kwakungesibo abazenzisi ayephefumulelwe ngokoqobo kodwa okwako manje ke ungani lo mfo omncane yedwa angene ogama linguli ngumikhaya owaye indodana kaimla futhi yabuye futhi yaprofetha kuphambene ukubona manje lokho kuthathe umthambo kuthathe ukuzilahla ngecala niyabo kodwa wazanjani ukuthi wayeqinisile na ukuba wawumi lapho wawuyokwazi kanjani na indlela kuphela ongenza ngayo ukuthatha lokho indoda ekushoyo bese kuqathanisa nezwi niyabo manje uMikhaya wayesezwini ngamashi ngoba uElijah lo mprofeti omkhulu owaye nezwi lenkosi wayeqalekise nje uHabi noJezebeli nabo bonke niyabo futhi uNkulunkulu wayengajika kanjani bese busisa lokho isiqalekise sasiphezulu kwakho na niyabo ngakho kwakungena kusebenza nje manje sithola ukuthi uNkulunkulu uqinisekise izwi lakhe izwi lo mprofeti uma engumprofethi khona ke ukhuluma ngokwezwi Bible lathi endaweni eyodwa lathi uma bengakhulumi ngokomthetho nabaprofethi akukho kukhanya kubo Kona ke babiza kona ke lesi sithunywa sibizela ngaphandle ababizelwe ngaphandle uqinisile ngezwi likaNkulunkulu ufakazisa ukuthi uqinisile Qaphelani manje sizobiza abalingiswa bambalwa bese silalela uNoah wayengufakazi kaNkulunkulu ngesikhathi sokuphela sezwe lasemandulo ngaphambi kukazamcolo manje bukani ukuthi umlezo wakhe wawuphambene kanjani nalonke izwe lasemandulo ngaphambi kukazamcolo ngani indoda yayithathwa ngokuthi indoda ehuhlanya ngani okwayo kodwa nokho yayinezwi lenkosi ncamashi Manje uNkulunkulu wayikhuluma ukuthi wayengena kusibekezelela isono ngakho nxa abantu beqala khona ke uNkulunkulu yedwa futhi no washumayela umlezo wesikhathi sokuphela kwakuyini na ngaphambi nje kwesikhathi sokuphela lesi sithunywa zavuka uNkulunkulu wathumela lo mprofeti nomlezo wesikhathi sokuphela futhi wahlekwa wenziwe ihlaya kwahlekisa ngaye futhi nkungu kusindiswa kuphela kwabendlu yakhe abasindisayo kunjalo kukhona munye owayemkholwa kodwa wayenomlezo wesikhathi sokuphela manje wonke lowo ongakholwayo balahlwa nalabo abawukholwa umlayezo wasindizwa uNkulunkulu wabapha ukuphila futhi basindizwa nalabo abangakukholwanga walahlwa Manje ngifanekisa into ethize qaphelani uNkulunkulu ukuthi ukwenze kanjani lokhu kathathu uthi isizathu yinombolo kaNkulunkulu ephelele uNkulunkulu uphelelise esithathwini njengo yise indodana nomoya ongcwele nokulukisizwa kungcweliswa umbhabhathizo kamoya ongcwele uyapheleliswa ngoba isithathu ngokuphelela kwakhe isihlanu yinombolo yomuza isikhombisa yinombolo yokukhonza ishumi nambili amashumi amane yinombolo bolo yokuhlushwa futhi amashumi amahlanu yijubhili ukukhonza iPentecost kuchaza amashumi amahlanu futhi izinsuku ezingamashumi amane uMose walingwa izinsuku ezingamashumi amane uJesu Kristu walingwa niyabo nazo zonke lezo izifanekiso manje uNkulunkulu uphelele sithathwini kunezimbubhiso ezintathu enye yazo ngenkathi uNoa engena emkhunjini isikhathi sesibili uLoti waphuma eSodoma bekusisana uJesu wabhekisela kubo njengoba kwenzeka emhleni kaNoa nasemhleni kaLoti uyakuba njalo kufikeni ngendodana yomuntu bekusisana omunye wangena omunye uyaphuma nolandelayo uyenyuka niyabo uyangena uyaphuma uyenyuka manje lolo uhlelo lwenkosi niyabo uJesu wabhekisela kulabo baprofethi ababili njengoba kwenzeka emhleni kaNoa niyabo futhi njengoba kwenzeka emhleni kaLoti uAbraham engumprofethi njengoba kwakunjalo kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu niyabo ibhekisela emuva kubo manje uMose omunye umprofethi ekupheleni konyaka waseGibhithe sithola ukuthi ngenkathi uNkulunkulu wayezokhulula abantu bakhe nabaseGibhithe babebahluphe kabi kabi futhi beza bacindezeli phezu kwabo izinduna phezu kwabo njalo futhi ngakho-ke ngaphambi nje kwembubhiso yabo uNkulunkulu njenganjalo wathuma umprofethi enezwi lenkosi Kubulani umprofethi wayekhomba impela lokho uNkulunkulu amakhulu eminyaka ngaphambi kwalokho iminyaka engamakhulu amane nento ngaphambi kwalokho ayekwethembisile u-Abrahama ukuthi inzalo yakhe iyakugogobala ezweni labezizwe kodwa uyobakhipha ngesandla sinamandla yazi esihlahleni esivuthayo ngenkathi uMose ehlangane noNkulunkulu futhi wathi kuye ngikuzwile kububula kwabantu bami ngizibonile izintupheko zabo futhi ngiyasikhumbula isivumelwano sami ekhumbula izwi lakhe khumbulani usalikhumbule izwi lakhe niyabo akazileki ufanele enze into efanayo ngaso sonke isikhathi isizathu sokuba ngisho lezi zinto ukuze sikweseke emqondweni wenu futhi nicabange ngisho nani bantu obugula niqaphelile ngithe obugula manje qaphelani manje ninabantu nonke nifanele likhumbule lokhu ukuthi uNkulunkulu angeguquke unguNkulunkulu ongaguqulekiyo izikhathi ziyashintsha abantu bayashintsha uNkulunkulu ungongenasiphelo angeguquke okwakhe ufanele ahlale nguye izolo namuhle naphakade ufanele ahlale njalo futhi uma sikukholwa lokhu ukuthi kuyizwi likaNkulunkulu singabeka ithemba lethu phezu kwanoma yini ayisho niyabo manje niyabona lapho ukuthi umlezo wakhe ufike kanjani ukuthi uthumela kanjani umlezo wakhe ngeguqule lokho ukwenze njalo uzofanele ahlale efana njalo yilo ndlela azokwenza njalo ngayo manje khumbulani ukwenza nini na ngaphambi nje kwezimbubhiso ekupheleni nje konyaka yingale nkathi athumela ngayo umlayezo wakho kubizela ngaphandle abantu bakhe bahlala njalo bebaxova futhi inamba befika manje ngezinsuku zikaMose abakholwayo basindizwa abangakholwayo babhubha lo owakholwa ngumlayezo kaMose uvela kuNkulunkulu manje babengekwenze ngaphandle uma uMose wayeyobe eqinisekiswe ngokukaNkulunkulu futhi efakazisa ukuthi izwi likaNkulunkulu lalinaye lokho kwamenza umprofethi waphumela lapho wayesethi kusasa cishe ngalesi sikhathi nizobona ukuthize thize kwenzeka kusasa kwenzeka kwakuyilokho kuphela noma yimuphi umprofeti kaNkulunkulu weqiniso okhuluma egameni lenkosi uyakwenza futhi kuzofezeka ukuthi okunje kanje kuzokwenzeka ngiyikela kuFaro kodwa uzokwenziwa lukhuni abe nenhliziyo elukhuni uzothi uzosivumela sihambe kodwa akayi kukwenza futhi kuyafezeka nebo ngani kwenake abantu bazi ukuthi le ndoda ithunywe ivela kuNkulunkulu futhi manje ke baqala ukubona ukuthi uNkulunkulu wambusisa futhi bamhlonipha futhi ngenkathi benza izinto ezinkulu zenzekile nabantu abahleka futhi bahlekisa futhi bangawemukela umlezo wakhe baphupha kanye nabo bonke abangakholwayo kodwa abakholwayo baphuma futhi bangena ezweni elithenjisiwe bahamba phansi komlezo ogcotshiwe esithunywa wakungumlezo kukhululwe uNkulunkulu athembisa ukuthi wayezoletha abantu bakhe ezweni elichichima ubisi nezinyosi futhi kwenzeka ngoba uNkulunkulu wayesevele esho njalo nomoto uyafika futhi wayengoqinisekisiwe njengezithunywe salolo suku manje lokho kukuletha kucace kahle kithi kulungile manje ke sithola ukuthi uMose wakhonjwa ngokuyikho
And then at the change of
Futhi manje ke ekuguqukeni konyaka isikhathi siyafika se phakathi komthetho nomuza kwadingeka kufika isikhathi ukuthi lo Mesiya kukhulunywe ngaye wayezofika Sithola ukuthi izikhathi abantu ababesonte ngaso umthetho bakwenza konke phansi kweqembe likhulu lento ethize futhi babenazo zonke izinhlobo zamasiko omuntu babejovele kukho ekuguqulweni kwesikhathi wafika uJesu omunye umprofeti uNkulunkulu umprofeti manje wena uthi wayengesuye umprofeti iBhayibheli lathi wayenguye inkosi uNkulunkulu wenu uyakuvuza umprofeti njengami wayenguNkulunkulu umprofeti ekuguqukeni kwesikhathi phakathi komthetho nomusa ayekhulume ngakho yonke leminyaka emva kokuba ayenikeza umthetho uMose kwasekuthi ke ekuguqukeni kwesikhathi ngenkathi ethi kuzokwenziwa khona-ke ubuyele emseni futhi wathumela umprofeti eprofethi ngesikhathi manje abakholwayo wababu uta abangakholayo babupha usukini lakhe bonke abakholwa kuye wasindiswa wonke lowo ongakholwanga ngumlezo wakhe walahlwa yiloko impela kwenzekayo ngezinsuku zikanowa yiloko kwenzeka ngezinsuku zikaloti yiloko kwenzeka ngezinye izinsuku izinsuku zikamose yiloko kwenzeke ngezinsuku zikajesu kristu ngoba badedela umlayezo futhi babhubha nalaba abawukholwayo umlayezo walahlwa noma wasindiswa Manje ke kungena isimiselo sesikhathi sebandla saphile emuva esikhathini sikaNowa elasendulo ngaphambi kukazamcolo singena esimisweni sesikhathi somthelo manje ke sisesimiselweni sesikhathi somuza ibandla futhi manje isimiselo sesikhathi sebandla siyaphela sonke siyakwazi lokho Manje uma uNkulunkulu enza ukuthi nokuthi ungalezo zimiselo sesikhathi kulezo ezinye izimiselo zezikhathi ezimbili uzofanele ahlale efana futhi enze okufanayo ngalezo zimiselo sesikhathi ngoba wathi uyokwenza ngizofakazisa emizuzwini embala ngezu ukuthi wathi uyokwenza manje angena uNkulunkulu ohlelo lwakhe uNkulunkulu qaphelani ukuthi wenzani ngalezo zimiselo zezikhathi manje sifika kupheleni kwesikhathi sesimiselo sesikhathi sebandla Lokho engikufunde kulobu busuku kuyakuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa. Sibe nenqaba yesikhathi esibandabele, kodwa kuzofika kukhanya indodana efanayo eyafika futhi yaguqula isimiselo sesikhathi ngaleyo nkathi iyafika futhi ezosuka emhlabeni iye enkazimulweni. Sihamba singene kulokho ngesinye isikhathi zangena ngesinye isikhathi zaphuma futhi ngalesi sikhathi siyenyuka nebo kulungile ngena phuma yenyuka size sikhathini sokuphela futhi asizi kuphela sesivele sifikile sisesikhathini sokuphela uNkulunkulu utholani kulesi sikhathi sokuphela na uNkulunkulu uthola kulesi sikhathi sokuphela khona impela nje akuthola kwezinye izikhathi zokuphela ukungakholwa ubeyiloko njalo yena uma efika uthola ukungakholwa uthola ukuthi uhlelo alwendlala kubantu emuva lapho esikhathini sikaNowa ukuthi babephile emva kwezimiso zakhe banikela ngemihlatshelo basuka kukho. Uma efika wathola lokhu, leyo nto isebenza ngokungesikho. Into efanayo ayenze ngenkathi efika emhlabeni, wathola abantu nabafarisi kanjalo njalo emva komthetho. Babenzani na nje kungekho buqotho kukho nhlobo, beqhubeka nje futhi bekuchitha nganoma yiphi indlela endala. Futhi nje inqobo uma babejoyina ibandla, futhi lokho kuphela babekudinga, futhi yilokho akuthola. Futhi yilokho akutholile futhi. Uthola into efanayo, abantu abaguqukile. Ngakho uma athumela uhlelo lwakhe, nabantu balukholwa ngokungesikho, lapho futhi babhubha, balukholwa futhi baphila. Manje kulabo babili kuzofanele kufane ngalesi sikhathi, kuzofanele kufane. Kabo lokuhlala njalo kungukulwa esithunyweni ukwehlukanisa kudala kokusha, bekuhlala njalo kuyilokho kulwa.
For the messenger coming in,
esithunyweni singena ukwehlukanisa ukudala kokusha, nakuba njalo umlayezo ufanele ube ngokombhalo. Manje ngokuba ngasinye sibikezele ngesinye ukuba sifike. Manje ake sithathe isibonelo nje uJesu. Wakulukhuni kanjani yena ukuba angene futhi akuqulo umlayezo usuka emthethweni uya emseni. Nokho iBhayibheli lathi uyofika ngaleyo ndlela. Uyofika uMesiya nomhlatshelo wemihla ngemihla uyosuswa. Futhi siyazi kwaprofethi kwabaprofethi kwakuyinto enkulu kakhulu kuyo ukwenza lokho. Kodwa sitshela ukuthi wakwenza nalo, wakwenza ngoba umbhalo wazo, nabakholwayo bangalolo suku ababebiza ngabakholwayo ngokoqobo babengavumelani naye. Bukani labo bafarisi abasaduzi, babe namasiko abo uqobo, futhi akukho muntu ozobanyakazisa kukho. Lokho abakukholwayo, unina wakukholwa lokho, yiso wakukholwa lokho, nomkhulu wabo ugogo wakukholwa lokho, noMose washo njalo. Kodwa uMose ofanayo onikeza umthetho, wayengumose ofanayo wathi lo mfo uyofika, futhi behluleka kukuqonda ngoba babenezwi likaNkulunkulu leqinisa amasiko. Futhi babeshiye umgomo omkhulu wakho, futhi wadingeka kube ngaleyo ndlela. Qabelani ngamunye washo ngaphambili yomunye ukuthi uyofika, ngamunye osithunywa emva komlayezo wakusho ngaphambili ukuthi kuyofika. Manje kodwa abantu njalo uthathe umlayezo osuku akade benawo bawumise. Ake sikuhlaziye ikhaya eliphambidlana, ake sibuke uLuther. Ngenkathi uLuther ashumayela kulungisiswa ngokukholwa, wayeyisithunywa ingelosi yalowo nyaka webandla. Kulungile, uyonyaka webandla lasesadesi. Manje qabelani ngenkathi eshumayela wahlela kahle amaluthela. Manje-ke lapha wahamba uLuther esabalalisa. Futhi ngenkathi wasengena unyaka webandla wasePhiladelphia nomlayezo wokungcweliswa, ngani kwakulukhuni kuLuther ukubona lokho lawo maluthela ayengakukholwa. Futhi-ke ngenkathi uWesley ebazinzisa bonke kwi-Pilgrim Holiness ne-Free Methodist kanjalo njalo ekungcweliswa futhi nakhu sekufika umlayezo wamaphentekostyala, ngani wakulukhulu kwi-Methodist ukukholwa lokho. Hey, impela kwakunjalo. Yabo yi lokho oyedwa ukhuluma ngomunye ngokukhuluma ngokombhalo. U-Enoch wakhuluma ngezimbubhisi ezizayo ngohlwitsho lwakhe. UNkulunkulu emyisa ekhaya wayengufakazi. U-Abrahama wabatshela ngoMose, noMose wabatshela ngoMesiya. Yabo balokhu besho omunye komunye. Mesiya wakhuluma ngalesi sikhathi esho ukuthi lesi siyobanjani. Wena uthi mfowethu Branham, oh yebo wakwenza. Nje ake nginemibhalo eminingi ebhalwe phansi lapha, futhi nje ngizobhekisela kwemibili noma imithathu yayo. Ake sithathe uMathewu amashumi amabili nane. Manje ake sithathe uMathewu isahluko samashumi amabili nane futhi sifunde akusho lapho okuya kwenzeka ukuthi kanjani izizwe ziyovukela sizwe kodwa khumbulani manje ke wehlela phansi labo futhi uthi njengoba kwenzeke emihleni kanawe futhi njengoba kwenzeke emihleni kalothi kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu wakusho ngaphambili wabikezela ukuthi lezi zinto ziyokwenzeka wathi manje uma konke lokhu kwakwenzeka izikhathi asikafiki kanjalo njalo kodwa wathi fundani umfanekiso omkhiwane uma usemncane uhluma amagatsha nayo yonke eminye imithi khona-ke niyazi ukuthi ihlobo seliseduze kanjalo uma nibona lokhu kufezeka yazini ukuthi isikhathi sesiseduze ngisho nasemnyango manje uma nibonani na umkhiwane uhluma nayo yonke eminye imithi iqala ukuhluma ngokuyisibonakaliso no-israyeli njalo bengumkhiwane Joel, waprofetha ngisho nangakho okushiywe yisibotho okudliwe inkasa futhi kwehlisa into kodwa uNkulunkulu wethembisa ngiyakubuyisela isho inkosi futhi uyokwenza kodwa ngaphambi kokuba akwazi ukubuyisela lokho emuva esimweni sakho sokomoya ibandla labezizwe lizofanele likhishwe angayi kuba namabili awo ngesikhathi esifanayo manje ungeke wenze imibhalo eziphambanise yona qobo kanjalo niyabo akazange abe nofakazi ababili ngesikhathi ezifanayo ofakazi abakhulu futhi akazange akanawo amabandla amabili ngesikhathi esifanayo qaphelani uma ibandla labezizwe lizothathwa kuqala okwamajuda khona-ke kuphela kwamasonto angamashumi ayisikhombisa kadanyeli ayenzeka iminyaka emithathu nengxenye umesiya iprofethayo wayeseke enqunywa inkosana phakathi nesonto lamashumi ayisikhombisa futhi manje-ke kunamasonto amathathu nengxenye esasele futhi sithola ukuthi abaprofethi ababili besambulo angaliguquli neze ibhantshi lakhe futhi lesambulo ishumi nanye uyedla futhi uprofetha kumajuda manje ibandla iyosuswa ngaleso sikhathi futhi sibona israyeli okuqala amakhulu eminyaka amaningana cishe impela ngaphezu kwezinkulungwane ezimbili zeminyaka manje useba yizizwe impi yakhe ukuqoba imali yakhe uqobo u-israyeli usezezweni lendabuko isizwe sakho uqobo iflege lakhe uqobo usenhlanganweni yezizwe uyisizwe ngani ngesinye sezibonakalise esikhulu kunazo zonke abesingacabanga ngazo khona manje u-israyeli ezweni lakhe lendabuko nojesu wathi lesi sizukulane sibona u-israyeli ebuyela ezweni lakhe lendabuko asikukudlula kuze kugcwaliseke konke niyabo wakhuluma ngalolo suku ake nginikeza omunye nje kutimotheo wesibili isithathu wakhuluma ngebandla ngesikhathi sokuphela wathi bayoba namawala abakhukhumela abathanda injabulo kunokuthanda unkulunkulu thatha ibandla lezo jikelele abathanda injabulo kunokuthanda unkulunkulu bahlala ekhaya futhi babukele uhlelo lwethelevishini ngaphambi kokuba bethemele umhlangano omkhuleko ngolwesithathu ebusuku wena uthi leyo ibhaptizi lokho ngamaphentekostali impela yebo mnumzane abanamawala abakhukhumela abathanda injabulo beka izinqo phansi kwekhala labo abayikulibuka abathanda injabulo kunokuthanda unkulunkulu tshela abesifazane ukuthi abafanele kuphungula izinto ezabo bayaziphungula noma kanjani abathanda injabulo kunokuthanda unkulunkulu abangenakuthuliswa abahlebayo abangenabumnene nabangathandi okuhle bene wena uthi lokho abaphika inkulunkulu qabo benesimo sokumesaba unkulunkulu kepha amandla akho bewaphika amandla anganikhulula kulokhu ukuvama ukuhlushwa inqubo yezwe lamanje amandla akho labo-ke wobagwema ngikhathela ukuthi bonke abanye abantu thini nguwe njengomuntu kabuke phambi kankulunkulu ufanele uphendule kunendaba ukuthi lona wesifazane wenzani noma lo wesifazane wenzani noma lona wesilisa wenzani noma lo wesilisa wenzani noma lo mshumayeli uthini noma lo mshumayeli uthini nguwe nonkulunkulu benesimo emva kwesiko kepha amandla akho bewaphika labo-ke wobagwema ngabe siphile kulolo suku na mpela siphile kulo bukani futhi enyakeni okugcina webandla umoya ongcwele ujesu uqobo lwakhe mina jesu ngithumele ingelosi yami ukuba ifakaze ngalezi zinto futhi isambulo isahluko sesithathu sikhuluma ngalo nyaka webandla uJesu enikeza ubufakazi bokuthi kuya kwenzekani ngezinsuku zokugcina. Wathi ibandla liyoba lelicebile iladokiye elisivili lingakuxuba nje ngapha ngokwenele uma ukudlalwa komculo kumemeza niyabo kunjalo kodwa okobufakazi nokuphila okuyohlanza kuqhelile kukho. Angeke nginilimaze ole ubala kodwa ngibe nombono kuyudala wokuba separatist likaNkulunkulu. Angeke nganitshele kuphela iqiniso. UNkulunkulu asisize thina befundisi ukuba qotho kulezi zinto futhi sikhulume iqiniso. Niyabo ukubala iBhayibheli lathi bayoba ngaleyo ndlela ngakho bazoba ngaleyo ndlela. Uma kwakushaya ngokuphelele ngoLuther, kwakushaya ngokuphelele ngeonyakeni waseFiladelphia ngoWesley, kufanele kukhulume futhi kuphelele, kukhulumile futhi impela kuyoba ngaleyo ndlela eLaodikeya. Nicebile, alithi lutho, singafaka izigidigidikazi zamadola ezakhiweni, singafaka yonke into, ukuthi lonke, ukuzijabulisa komhlaba, singakha amabandla amahle kakhulu. Lokho kulungile, akukho lutho, lokho kuphelele kahle kakhulu. Kodwa ngizama ukuzwa manje ke ngenkathi umlayezo oqala kushibeka phezu kwabo abakufuni. Ungumuntu oyinqaba, unuhlanya, ufanele ngabe waphila eminyakeni engamashumi amahlanu edlule, niyabo? Wo, ungahle ucabanga ukuthi ngingeke ngaba nomelusi onjalo. Umelusi wakho empeleni, uJezebeli wayengeke avume neze ukuthi lowo Elijah awaye ngumelusi wakhe, kodwa impela wenguye, impela wenguye. Wathunywa isibonelo isithunywa esizweni sika-Israyeli futhi namhlanje umoya ongcwele kaNkulunkulu igugu nezwi likaNkulunkulu izithunywa ebandleni ukubaqondisa nokubabuyisela ezwini. Sikhuluma ngalo kodwa uboni muntu enyakaze he yabo sithola lezo zinto zixoveke zaxoveka ngezomunye njengasebufakazini ethi phakamiseni nimphakamisa kanjani na futhi ujola izimfundiso ezincane nje ezigqamileyo. Omunye umuntu wathi bhekani nikhuleke, lokho kuchaza ukuthi igcina elinye iso livulekile uma ukhuleka, buka ngelinye bhekani nikhuleke ngale bheka kuchaza ukuthi bheka kufika kwenkosi bese ukhuleka niyabo kungukuguqula into nje. Ngakho ke kulokho senzani na senze isiko elincane lethi uqobo bese kuthi ke uma noma ngabe kwakhiwe nguNkulunkulu noma cha futhi siyaphuma into yokuqala niyazi sineqembe elincane elisilandelayo futhi siwadonsela eceleni asuke emzimbeni omkhulu ebandla kunjalo esikhundleni sokungena futhi sikhuleka futhi sixazulule into futhi sidedele umzimba uqhubeke senza lezo zinto noma ngabe kwakhiwe noma cha. Umone iqiniso khona ke dlala neqiniso kunjalo impela kodwa makube iqiniso leBhayibheli kuqala. Qabelani ngelo nyaka waseLaodikeya nabaprofethi noma umoya ongcwele ukhuluma ngoPawulu owaye ngumesiya. Kwakungesuye uPawulu, kwakunguKristu. UNkulunkulu emandulo nangezikhathi ezehlukeneyo wakhuluma kobaba kabaprofethi ngalolu suku lokugcina ngoJesu Kristu wamaHebheru okuqala. Qabelani umoya ongcwele uKristu, ivangeli limaphakathi kuKristu, izwe limaphakathi kuKristu, futhi uma limaphakathi kuKristu, futhi kade liqini, uNkulunkulu uyoliqinisekisa ukuthi liqiniso. Ngingalesi sizathi nina abantu bamaPentecostal nemukele umoya ongcwele ngokukholwa kwemethodi ubuso bokungcweliswa kwemethodist ngoba wawusezwini impela. Yingela sizathi wena Methodist wathola ukungceliswa ngenkathi abaluthela engakholelwa kukho nani sezwini. Yasindisa kanjalo-ke nina maluthela nalungisizwa ngoba izithunywa senu zashumayela ukulungisizwa futhi zabhikishela ibandla likaKatolika elalingumsuka wawo wonke. Bakholelwa ebandleni nje nilala eBhayibhelini futhi nathatha lelo qiniso leBhayibheli futhi nabambelela kulo. Futhi manje-ke nakuze kufika uWesley nelinge kqiniso futhi wabambelela kulo naku sekufike iPentecost nelinge kqiniso futhi yabambelela kulo manje ke uma ningababelela kuloko futhi nibone ukuthi kuqinisile anithathi ngani yonke into efakazela ukuthi iqinisile na kukhona nikonke Manje uma sibona lezi zithunywa siyazike sibone uKristu uNkulunkulu umprofeti omkhulu esho ngaphambili lezi zinto ukuthi zizokwenzeka ngezinsuku zokugcina kwenzani na kwethule isikhathi sokudla okusanhlamvu kwethule isikhathi ukuthi ukudla okusanhlamvu kuzovunwa ukuthi kuzoba yini ngezinsuku zokugcina ngiyakubona na Manje lezi zinto zizoba sezinsukwini zokugcina. Siyazi ukuthi hlobo luni lokudla kusenhlamvu esikubhekile. Sibheke ibandla lake laba lokukhanya. Lasuka kubo. La ebukhazikhazini beze. Konke kupolishiwe kunjalo na. Lisuka lingenisa noma yibi inhlobo yelunga. Nanoma yini. Futhi likubiza ngamaphentekostali. Bebhabhathize noma yini. Amanzi awamsindisi umuntu. Kuthatha igazi likaJesu Kristu. Akukho kuphila emanzini. Ukuphila kungena engamuzeni legazi uthatha kungcweliswa kuhlanza lokho kuphila ukubulala isifiso sesono bese ke umoya ongcwele ungena kulezo zitsha ezihlanzekile bese usibeka eceleni ukuba sisebenze inkonzo yalchare langcweliswa isitsha kodwa ukugcwaliswa kwaso yilokho okusifaka enkonzweni sabekwa eceleni senzele inkonzo manje sizofanele sibekwe enkonzweni futhi umoya ongcwele ubeka ibandla enkonzweni ngakivama ukulithanda lelo culo elincane babebuthene ekameleni eliphezulu bonke bekhuleka egameni lakhe babhabhathizwa ngomoya ongcwele namandla enkonzo hafika Yebo, nako konke okubuye kwalo ukuthi akwenzela bona ngalolo suku angakwenzela kufanayo impela Ukudla kusanhlamvu abaprofeti zama lapho kuKristu manje sibuyele buva nje kancanyana uIsaya umprofeti ukuthi wafakaza kanjani waprofeti ngesikhathi sokuphela wathi umzimba wonke uyogcwala izilonda ezibolileyo onke amatafula yokugcwala ubuhlanzo Nga, nowesilisa nabesifazane namhlanje bathatha isidlo lihlala namakhosikazi amabili noma amathathu noma ababili noma abayeni abathathu kunjalo zonke izinhlobo ze bebhema osikilidi nazo zonke lezo zinto beza ebandleni bethatha isidlo Manje bengingahamba nje ngithi kwehlela kancinyane kunaloko kodwa nje ngizolinda isikhashana mhlawumbe nje akulungile ngaleyo nkathi ngithe nje kuzokuhlolwa kuncanyana kuloko bengizokusho kodwa ngingayifunde ivaliwe niyakwazi iBhayibheli likushoyo ukuthi ziyini izinto ezijwayelekile nezingajwayelekile zonke lezi zinto esizibona zenzeka manje ke nesizwe isayense ithi ku iminyaka emine noma emihlanu Lule, yimizuzu emithathu ngaphambi kwaphakathi nobusuku. U-Israyeli usezweni lakhe lendabuko. Ibandla liselawudekile. Oh, yini sibhekile na? Yini indaba na? Sibheke kukhanya kokusihlwa. Oh, ngiyamangala. Uma kungeza, uma besingakuqonda na, noma kuyokweqa ngaphezu kwamakhanda ethu njengoba bekunjalo emuva kweminye iminyaka na. Abazange bakwazi, kwaze ukuba kwahamba kakhulu. Ngiyakumbula, labo bantu abakholwa kuye owabulala abaprofeti owayethunyelwe kubo, uJesu washo njalo, wathi, nina bazenzisi, wathi, nihlobisa amathuna abaprofeti futhi oyihlo, babafaka phakathi. Lapho bese ke nakha ithuna labo bukani ibandla liRoma Katolika lahlobisa ithuna likaPatrick Ongcwele lihlobisa ithuna likaJohn of Arc babulala lowesifazane futhi bamshisa njengomthakathikazi ngoba wayengowomoya ngoba wabona ibibono bamshisela ezigxotsheni njengomthakathikazi iminyaka engamakhulu amabili kamuva bagubha umzimba wabapriest futhi babaphosa emfuleni ukwenza ukuzihlawulisa ukuthembisa bazi ukuthi wayeyinceku kaKristu kodwa ngosuku babengazi ukuthi wayengubani ngenkathi ibandla laledlula futhi kuzohamba ngqophezu kwabantu futhi angeke bakuqonde uJesu babengazi ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu waze kwaba esefile futhi wembelwa futhi wavuka uPetru angaba bekanga yini icala ngosuku lePentecost na wena munu olezandla ezingcolile uthathe inkosana yokuphila futhi wayibulala wambulala
wow
ukubanika kwesibonisi sibomvu sokufika kwakhe esehlile amen sisekupheleni amen lezo zibonisi sibomvu zindawo zonke ndawo zonke ikapoti wabhala kulo isikhathi sesiphelile isikhathi sisekho isenzo isifike ekupheleni kwayo kunjalo baqambe ile thize manje bangaqhumisa umhlaba wonke ngayo wonke umuntu wesaba umunye basesikhathini sokuphela ubuntuke ifike endaweni abantu isiqongo sishibeka ebuva abantu benzi njengabantu abaphucukile ungathini nje indoda ifuna ukuba yilunga labashayi namateku elenga kanjalo futhi imbilijisi yayo ilenga ezinqulini zayo uchithekela phansi kwedlula egcekeni lesikole kanjalo kuhlakanipha kwezwe okuzofika emva kwaloku uma kusekhona okunye kwakho ngiba amantombazane neminyaka eyishumi nane kudala wona phande emgwaqeni na namhlanje ehotela lami labahamba ngezimoto lapho bekulele umama phandle lapho engenazo izingubo ezenele azigqokile ukuvika uhlobo lwesibhamu ingebe nomyeni wakhe elele phandle lapho ngendlela efanayo nalowo moyo obandayo bacabanga ukuthi umzimba wabo muhle kakhulu bafanele bawukhombise aniqondi ukuthi lowo kudevel na kunjalo behundu lezingubo zabo uhlanya kuphela lwenza lokho ulegioni wakwenza lokho ngoba wayihlanya qaphelani futhi sinakho lokho kodwa lokho kubiza ngokuthi sitayela lokho kubiza ngokuthi simoteni sikubiza ngokuthi udevil ngile bhayibheli ukufakazisa lokho ukuthi ngudevil kungokukhwela udevil ukukhwela idemoni hayi ngcindezelo ukukhwela ukutholile kunjalo ubatshele ngakho na bayokuqhuma abafuni kwenza lutho ngakho qhabona umzali banemiqondo yabo uqobo ngoba emakhazeni abo zidumbi baya lapho abangakukhuzi khona neze ukuhehe kwezocansi kuyenziwa ezikoleni nasemabandleni nabelusi bayesaba ukukukhuza noma yini engavamile kakhulu ngezo mfundisi kolunye usuku wathi ngenkathi beqamba le nto eluhlaza sasibhakabhaka yamehlo nezindebe ezibomvu benze izwe elihle ngokuthe xaxa umfundisi evangeli epulpiti yokukwazi ukuphawula kunjalo udinga uhambo luye eCalvary kunjalo impela ngenkathi ibhayibheli likulahla futhi iqembu lePentecostal latshela udade ukuthi ufika endaweni ekhala ngoba wayenezinwele zakhe zenziwe zaphakama ngemuva kwekhanda lakhe nezinwele ezinde lathi ithayi lakho eliziphele lingathe libohliswe lathi ufanele ugunde lezo zinwele ngenxa yokuthi iphephe lasho ukuthi wayene u-Isaya isahluko esihlanu wayenamathaya indilinga njengenyanga manje ngisho kanjani iphephele ukuthi wesifazane wenza into engajwelekile akafanele kuhlala nakho uma egunde izinwele zakhe uyafakazisa ukuthi uhlazisa ikhanda lakhe bese kuthi-ke izinwele zinde ungakwenza kanjani ukuthi ibhayibheli lisho into enjalo na awu yini indaba kaisifazane bethu bephentekostali na nibone ithelevishini eningakhulu nibone kuningi kwezo futhi hayo kwenele kwezo likankulunkulu likuheha manje ibhayibheli lakusho lokho yiloko ibhayibheli lakusho lowo mina manje lokho yeBhayibheli wo kuheha kwezocansi inenekazi lasho kimi kunge kudala ngangiqhubeka ngawo eqoke izilezi zikhindi lathi ngiqoka amasiletsi ngathi lokho kubi ngokwedlulele nina iBhayibheli lasho njalo angeguquke wena uthi leyo yibaptist lawo amaphentekostali ngikhuluma nani kunjani leli qiniso Kodwa yini ndaba na? Yini ndaba na? Umuntu bumbe uyise imigogo ndawo. Umshomelo omdala ngumngani wami wayevamise ukuthi siwise imigogo, siwise imigogo, sixekise nesono, siwise imigogo, izimbuzi phuma. Kodwa izimbuzi zingele kanjani na? Yini ndaba na? Uma uyise imigogo, imigogo yezu likaNkulunkulu, khumbulani, kwakuwuhlelo lukaNkulunkulu ukuqinisa ibandla lakhe ngezwi lakhe ekuqaleni. Futhi ngenkathi u-Eva ezindla futhi ethi, awu, manje akunamqondo yini bengingahlala nje kahle lokho kwakwenza futhi lokho bekuhlala kukwenza. Yingalesi sizathu anqatshelwa kuba ngumshumayeli niyabo nje kuwisa imigoqo. Yilapho ibandla, izimpande zotshani zakho zichanyuselwe ePentecoste futhi lokho yizimpande zotshani, akukho mbhalo wakho niyabo. Manje wenzani-ke manje na? Uthole isibumbathi esifanayo wawunase uva lawe ideni. Qaphelani manje, khona-ke uma size ezwini wena uthi ngalo, akukho muntu ongabelana nalelo. Ngiphosele inselelo noma ubani ukuba kuzwa washunyeyelwa ngokuthi inzalo yenyoka nobuqili, ngakho abaningi baqhunyiswa ngakho. Ngicele umuntu othize ukuba aze angibhekise ubuso phansi kukho, angibatholi. EChicago kungekudala ninawo amathebu bacabanga ukuthi babengicuphile entweni ethize. Babenenhlangano enkulu yabefundisi baseChicago. Mfowethu yini futhi uTom Hicks nomfowethu Carlson wayelapho. Futhi ubusuku obubili ngaphambi kwalokho, inkosi yangivusa ebusuku yathi, hamba ume ngakulelo fastela. Ngahamba futhi kwakuneziphepho, wathi manje banogiba bakubekele lona. Wathi kulokhu ukudla kwasekuseni ungesabi, qhubeka ngizoba nawe. Manje lokhu kusegameni lenkosi, ungababuza futhi uthole kusemathephini kwashiwo kungakenzeki. Wathi manje ungesabi ukuhamba, kodwa hamba ume. Wathi ngizoba nawe. Futhi ngosuku olulandelayo ngahlangana nomfowethu Carlson, inhloko yomkhandlu wezikhulu zesonto lapho, noTom Hicks. Futhi wangitshela ukuthi ngiyohlangana nabo futhi sizoya endaweni ebiza ngo-Town and Country okokudla kwasekuseni. Ngahlala phansi lapho impela nje. Ngathi, mfowethu Hicks, ungudokotela wezobunkulunkulu futhi sizohlangana neqembu elikhulu labefundisi lapha, inhlangano yabo yaseChicago. Kungani ungayi futhi ngikhulumele na? Ngikwenzele izinto eziningi. Ngangimhlola nje. Wathi, oh, ongeke ngikwenze lokho futhi Branham. Ngathi, oh, kungani ungaqhubeki na? Ngathi, ngizokwenzela noma yini manje, kungani nje ungangenzeli lokho? Wathi, oh, angeke ngikwenze futhi Branham, angeke bakumele lokho. Umfowethu Carlson wathi, qhabo, angeke bakwenze. Ngathi, uyazi kungani? Ngathi, ake ngikutshele into ethize. Yingenxa yokuthi nina nobabili niyazi ukuthi banogibe lombuzo lobekelwe mina. Futhi ngathi ninalo manje lokhu kusetheyiphini. Uma nifune itheyiphu singaba nayo, futhi niyawazi onke lawa indoda. Ngakho ngathi ubusuku bangaphambili kwakuthangi ngabona umbono ukuthi siyobe zihlezi lapha kulokhu kusa, noTommy uzokwala lokhu. Ngathi manje bekusisani nina ni ninaleyo ndlu yasehotela eniqashile? Yebo, irenti ikhokhiwe kuyo. Yebo, mfowethu Carlson, kodwa ngeke nigcine lowo nguisho kanje inkosi. Ngani na? Nizoya kwenye indawo leyo yi leyo yindlu ehlaza tshani. Siya endlini ensundu. Ngizoba sekhonini, udokotela Meat uzohlala ngakwesokudla sami, futhi lowo mfundisi omdala ikhaladi nomkakhe bazohlala ngabo ngakwesunqele, indlela nje okuzoba ngayo kanjalo. Futhi ngathi, phekisisani manje, wozani nje, nimbonile uNkulunkulu ephilisa abagulayo, mphekisisene empini ngesinye isikhathi. Ngathi, mkhulu, uyamangalisa. Ngathi, phekisisani nje imibuzo futhi libone ukuthi kuthulisa kanjani. Futhi ngenkathi sifika lapho, ngaloko busa, uma ufuna itape Jim unayo, awuyiphathanga na? Khona lapha, khona lapha, ungaba nayo itape uma uyifuna emhlanganweni. Ngathi, yini ninayo ngokumelana nami na? Yini ndaba ngani bafuna? Umfowethu Carlson wathi, awu, mfowethu Branham, ungitshelile ezinsukwini ezimbili ezidlula ukuthi sizoba ne, futhi abayitshelanga indlu, bayikansela, ababavumelanga babe nayo ngoba isikejane esithize somculo sasiyitholile futhi babengazi ukuthi babe nesibambiso kuyo. Khona-ke badingeka bakhansele i-businessman, futhi mhlambe niwuzwile umlezo wako umfowethu Williams lapha nalapha futhi futhi wathi umfowethu Branham ngitshelile ngqo ukuthi wonke umuntu uzobehlezi kubi futhi wangitshela ngqo okuzokwenzeka wathi into eyodwa wathi mina inqwaba yethu sonke ngahle iphikisane nomfowethu Branham emlayezweni wakhe kodwa wathi sizofanele sivume into eyodwa ake sabi ukusho ngakho khona ke wathi ake sabi ngawo wathi manje usukhona mfowethu Branham ngathi manje ngaphambi kokuba siqale ngifuna indoda ethize intwana ethize engiyishilo ukuba ithathe lelo bhayibheli futhi ime lapha eceleni kwami futhi lelo kwakuyiqembe lithule kakhulu sewake walizwa ngathi khona ke uma ningenakukusekela khona ke sugane mva kwami yebo bafowethu lapha kubeka amahlombe ami nani kodwa sifanele sibuyele muva emaqinisweni ebhayibheli wathi kungani unga awubayengane abesifazane na oh yani abantu bakukholwa ukuthi ungumboni kaNkulunkulu ngathi angikazi ngikusho lokho wathi kodwa abantu bakholwa yilokho wathi kungani wena ungaziqhelanisi nalabo abesifazane na wathi futhi uyeke ukubatshela ngendlela abafanele bagqoke ngayo lokugcina izinwele zabo nezinto abafanele bazisebenzise awuziqhelanisi ngani nabo na kungani ngabafundisa ukuthi zemukela kanjani iziphiwo no nokwenza into ethize okwenkazimulo kaNkulunkulu na ngathi ngingabafundisa kanjani ezweni ongwaqa bebe bengeke bafunde oABC babona kunjalo nifanele libuyele muva ekuqaleni kwezisekelo uNkulunkulu yibo nomusa kithi manje yebo mnumzane Naku lapho esikhona isikhathi sokuphela ilambe libovu liphansi libanika ukufika kwenkosi kuseduze yebo mnumzane lalelani umlayezo wesikhathi sokugcina ufanele uhlangane nezimo zesikhathi sokugcina lapho abasuke khona umlayezo ufanele ukubuyise njalo umlayezo wesikhathi sokugcina uhlangane nezimo zesikhathi sokugcina kusuka le kudabula empalweni kuzofanele kukwenze ngalesi sikhathi ukubiza imuva bezwini lasekuqaleni oh njengezinge izithunya zenza ngosuku lomlayezo uzofanele ufane sithendisa lokho uNkulunkulu wakathembisa ezwini lakhe uma lakho wesina washo ukuthi kuyokwenzeka futhi ukubuyisela kukholo kwabantwana emuva kobaba wethenjiswa futhi siphila kulolo suku Oh, bekuhlala kunjalo isikhathi ngasinye iqembu labaholi lithela abantu baxoveke ngakho konke akusibi abantu kakhulu kangako abaholi ababaxovayo manje yazi wena uthi oh mfowethu Branham aw manje umzuzu nje manje sifanele sikwenze lokhu ngokombhalo uma kungesiwe umbhalo khona ke akukuhle Ngabange mazabo uhlakaniphi bebuholini babo bungaphefumulelwe amazwi okuhlakanipha kwezwe bona ngani kunabanye balezo zihlakaniphi abangahlela lokho ndawonye kodwa ucabanga ukuthi uSathane akahlakaniphile kukho futhi na
Did not he right approach Jesus Christ and give him a reason And even quoted the scripture.
Azange yini yena awu asendele kuJesu Kristu futhi umnika umzindo futhi ngisho wacaphuna umbhalo kuye wakwenza uyisihlakaniphi kukho kodwa uJesu akazange aqobisane naye wathi kulotshiwe futhi suka kimi Sathane yebo buholo obungaphefumulelwe Bukani Kora ngezinsuku ngenkathi uNkulunkulu wayethumela uMose nomlayezo futhi uKora noDatani bacabanga benyukela kuMose futhi bathi manje umzuzu nje ungetshesa kuningi wayeloqobo lwakho ucabanga ukuthi wena kuphela intshana eliyimbulunga ebhishi itata echibini ngoku kuphela ngizokwazisa ukuthi kunabanye abantu abangcwele futhi Mose wayengashanga ukuthi babengengcwele kodwa wayene kuthunya wathi ngeke kuba kuthwale futhi bahlele iqembu futhi laliza limelana noMose futhi uNkulunkulu wamtshela hamba uyomangala kwaMnyango lawo indoda ayene sitsha sempepho senzawo futhi niyazi ukuthi lezo sitsha sempepho sasizokwenzani uNkulunkulu wavula umhlaba futhi wabagwinya futhi babekade benomlilo eyalitshalo kukho nomlilo ezitsheni sempepho njengomsuka njengoba kunjalo bahluleka kuqondo umlayezo Nkulunkulu wathi ngiyakuthuma uMose ezansi lapho ukwenza lokhu balethe ngapha niyabo behluleke ukuqonda uMose wayeqotho kakhulu ngabo njengoba u-Elijah wayenjalo esikoleni sabaprofethi eqotho kakhulu wahlala nezwi yiloko eniyikho bantu bepentekostiyali wawufanele uzehlukanise ezweni lonke ube qotho nezwi manje ungafiphalele emuva kuyo impela into ophuma kuyo uyashushumba ungalinamuli ihange lako eCalvary bambelele ezweni likankulunkulu ngokuba phezu kwaleli twala ngiyakulaka ibandla lami hlala nalo manje utatshani futhi bacabanga ukuthi babe kwakungaba khona omunye umuntu niyabo lokho ukuhlakanipha komuntu ezama ujovela imiqondo yabo ecebeni likankulunkulu lokho ngokuhle ukuhlakanipha komuntu ezama ukujovela imiqondo yabo ezwini likankulunkulu ngeke kusebenze akuzu kusebenze akukazi kusebenze futhi akusoze kwasebenza Mukani Jesu ngenkathi wayemi lapho wathi yimuphi kini ongangilahla ngesono na yimuphi kini ongakhombisa ukuthi angenzanga ngqo lokho kwashiwo yimibhalo ukuthi ngiyokwenza na ngizisho kuba kuprofeti futhi uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa kodwa uma ngenza imisebenzi futhi ningenakungikholwa kholwani imisebenzi engiyenzayo ivakaza ngami impela futhi abakukholwanga bafuna izindlela zabo uqobo kukahle ukuthi abaqondile ukukwenza lokhu futhi babe nephutha abaqondile angikholwa ukuthi umuntu uqondile ukukwenza lokho ngithola abantu abahle phandle kulawa badla makhulu amahlelo ngithola umuntu kahle kodwa kunjengoba kumele asho emsakazweni ngiza ngendlela lapha into exakile ukuthi abafundi benkolo bangaba kanjani ipulpiti futhi babone lezi zikhathi zifika futhi bengatholi into ukuthela elungileyo igovuzwa yezolo zezwe futhi uma ummeli ezodingeka ame futhi asho lokho futhi ukuthi ukuqaba belungasebenzisa kanjani imali yabo kuzo zonke izinto mazuna mapaki nezinto futhi engaxaxa uhlelo lezithunywa zenkolo kuyise ivangela zweni ngenkathi izithunywa zenkolo zilambile kungekho zicatshile ezinyaweni zazo haleluya akukho hlelo kubasekela ngenxa yokumela kwabo izwi likankulunkulu akukho lutho ukubasekela ubathola nento ethize ukubasekela ngapho khona-ke banani na isikhejane esikhulu semibhedesho esangempela isithunywa senkolo seqiniso izibonakaliso zilandela sifanele sithembele kwesifazane othize owashayo okobongela i-openi yabambalwa qaphelani nakho bangahle bangaqondi ukukwenza awu kodwa yini indaba ngabo na baphuphuthekile ujesu washo njalo khumbulani khumbulani ujesu washo into efanayo futhi kubukeka sengathi namhlanje manje lelelani ngithemba ukuthi ngisiye ogxekaye uma wenza iqiniso ungeza ukuthi ngiyaxeka ngizama nje ngiyathanda futhi uma ungangishisekele ibandla lokhu mhlambe bayibandla le-Assemblies of God noma ngabe kuyini noma angazi ukuthi kuyini ini akwenza imihluko kimi yibandla likankulunkulu yilokho obuyikho ngiyakholwa yibandla likankulunkulu awu manje sonke sifanele sibe njalo hhayi ibandla lehlelo likankulunkulu kodwa sifanele sibe ngamakristu enhliziyweni ibandla likankulunkulu lihlala phakathi kwezindonga hhayi igama nokunye nokunye manje namhlanje kunokuningi kakhulu kulokhu lobo bulunga yilokho kuphela kubalulekile kubantu manje bukani ibhaptisti inemvuselelo o oh, babe nayo eyodwa babe neziqubulo ngo-44 isigidi ngaphezulu ngo-44 imilayezo kabilly graham iqhubekela phambili ngani impela wenze into enkulu ama-methodist ama-baptist presbyterian bekuyinto enkulu kodwa sinani na ujesu wathi kubafarisi nina bahola bayizimpumputhe bezimpumputhe nihamba izilwandle ukwenza i-proselyte lilinge futhi lingumntwana wesihogo ngokuphindwe kunoma lelinjalo ngenkathi liqala futhi yilokho esinakho namhlanje ubilly graham ngenkathi ngethamela ukudla kwakhe kwasekuseni enewisville ekentucky wenyukela lapho enamandla njengoba umvangeli wayenjalo wathi ngiyahamba upawulu washo nasi sibonele wathi upawulu wayemzili futhi wenza uphendukile oyedwa uyabuye emva konyaka futhi wayenamashumi amathathu kusukela kulowo oyedwa ngiye edolobheni futhi ngenza baphendukile bayizinkulungwane ezingamashumi amathathu futhi ngibuye ngonyaka angibathola bangamashumi amathathu. Wathi yini indaba nawo? Futhi ngiyakuncoma ukusondela kombangeli. Washaya umune wakhe phandle lapho cishe indoda angamakhulu amathathu ihlezi lapho. Wathi yini sigejane sabashumayeli esivilaphayo? Wathi nihlala e-ofisi nezinyawo zenu phezu kwedeski futhi nibize umuntu ngotelefoni futhi nimcele ukuba ehle futhi ejoyine ibandla lakho. Nifanele nimvakashele. Ngahlala lapho ngacabanga, wo Nkulunkulu. Bangeli pili uyindoda enkulu ngiyisichuze kodwa ake ngikubuze ukuthile ngafisa sengathi ngangingajika futhi ngasho lokhu kodwa ngiyakuncoma mfowethu ngicabanga ukuthi uyinceka nkulunkulu kodwa ngangiyothanda nje ukuba ngisho lokhu manje pili hlobona unamshumayeli uPawulu ayidingeka alandele owakhe na.
What happened?
Kwenzekani na? UPawulu akamvumeli ukuba aphakamise isandla sakhe kuphela ukuba enze isinqumo. Wamqhubela embhabhathizweni kamoya ongcwele. Wokhela umphefumulo wakhe futhi wayengenakuthula. Yile ndaba namhlanje ngubulunga. Yebo. Amalunga, ubulunga bukhulu. Amaklasi amakhulu kasenza isikole. Bekhokhe imikomelo womuntu ongenza iproselyte futhi yalenze omunye umuntu eze nene suka kwelinye ibandla elithize. Babone ukuthi ubani wayena abaningi kakhulu niyazi. Lobo kubufarisi. Bese ke benza kukhulu uqhoshe ngakho. Sibedlulile ngesonto ledlule. Uma ufika endaweni lapho ozokwenza khona ibandla likaNkulunkulu libe ngomjawo wamagundwane, khona kese kuyisikhathi sokuvala iminyango futhi kuyiwe ekhaya. Ibandla likaNkulunkulu liyimpahla ephilayo kaNkulunkulu emhlabeni libonakalisa uJesu Kristu. Ngiyazi yalithandwa ngabantu, ungeke walilindela ukuthi libe njalo. Silindele ukuba kube yiqiniso. Benza kukhulu ukuqosha ngakho kodwa benazi yini imisindo emikhulu yayimthintanga umprofeti Elijah. Weza umsindo wentuthu wedlula nokuduma nokubaneka negazi namafutha naye yonke enye into akuzange kumkhathaze. Niyazi kumele kanjalo ibheke into ethize enkulu enenqwaba yomsindo kuyo kodwa uNkulunkulu uyiphimbe lincane lihashazayo eliheha umprofeti. Yes, inqola yake yaphumela entsimini futhi iyabhamba ibanga omkhulu umsindo ngenkathi iphumela entsimini futhi ngenkathi sibuya iza phezu kwamabhambu afanayo futhi ayizange yenze lomncinyane umsindo yayisileyishwe izinto ezinhle niyabo ya. Kodwa siphumuze ulwazi lwethu lokuzibonela phezu kwesixheke somsindo. Singakwenza kanjani lokho? Singazenza kanjani lezo zinto ezinjalo na? Wo hey, bese geze namathelisi sobukhazikhazi weHollywood phakathi. Sibe nabesifazane phezu lepulpiti nezingubo zokugqoka ezimpintsha kakhulu nezibukeka zikhanukisa besine emoyeni. Angazi ukuthi hlobo luni lo moya okuyilo. Ngikona khona kuba ngokugcekayo manje ngiyanithanda uma nginganithandi khona ke uNkulunkulu yongehlulela uma nginani noma yiyiphi enye impokophelo kunaleyo niyabo kodwa nithola lokho niyabo yilapho amaPentecostal ashishumbele khona ninokungaphezu kwalokho umfowethu ekhoneni aye nako. Oh, sinokungaphezu kwama-assemblies ngoba siyi-oneness noma singaba kamthathu emunye futhi siyi oh lokhu lokho noma kuyi zonke izinhlobo ezehlukene abanazo niyabo. Wo mfowethu, lokho akuchazi lokho kuNkulunkulu. Usebenzana nomuntu ngamunye kunjalo. Qabelani imisindo emikhulu kodwa awumhehanga umprofeti. Umprofeti wayengenandaba nemisindo emikhulu kodwa ngenkathi eze lelo phimbe elincane lihashazayo wazi lelo kwakuyizwi wamboza ngeveyili ubuso bakhe futhi uyeza ephuma. Uyazi ilanga lingamunca amanzi amaningi emizuzu eyishumi nanhlanu ngaphandle kwanoma yimuphi umsindo nhlobo kunangaphezu kwakho konke futhi senza omningi umsindo unqe igalani lamanzi kunoma ilanga lenze imiphongolweni eyizigidi kunjalo. Njalo sibheka into ethize nomkhulu nenqwaba kahule nenqwaba yomsindo kukho futhi uma sekwehlele eqinisweni lokuthatha izwi khona ke nakho kuqubuka into niyabona. Woza futhi bathi awu ngabusisa uNkulunkulu ngiyakutshela ngahlangana nendoda lapha kungekudala angikusho lokhu kuba ngibe ngothuka okungcwele ngiyacela ningijethelele uma ngicabanga ukuthi kwenza ukuthuka kungcwele ngangisethendeni lomhlangano futhi umfundisi wePentecostal weza nomkakhe ngapha ukuba shaye upiano futhi ngenkathi engethula kumkakho qiniso ngacishe impela ngaquleka Owesifazane wayenezinwele ezimfishane ngempela zenziwe ama-curls futhi wayenamakhulu amacici amakhulu nobuqhatshanzipho benele ezindebeni zakhe noma ngabe izinto zini izinzipho ezipendiwe wayebukeka sengathi wayekwakubukeka gabigabi amakhulu amazipho amade amakhulu nakanjalo nebukeka ikhanukisa encane encanyane engubo emfishane ayeyigqokile wayengakwazi ngisho nokuyehlisa ngezansi kwamadolo ngenkathi ehlala phansi. Awu ngama lapho kancinyane ngase ngithi mfowethu ngingayilimaza imizwa yakho uma ngisho into ethize na wathi ngani impela ngeke indoda ekahle futhi wayebonakala ngowesifazane kahle ngathi uthi umkakho ungongcwele na wathi yebo ngathi ngiyaxolisa ngesisho kodwa ubukeka njengeke suye kimi ngathi uyazi noma into efana naleyo ngathi wathi uchaza ukuthini mfowethu Branham na oh wathi ngowasesikoleni sidala ngathi ngingowase isikoleni sombhalo kunjalo isikole sombhalo ngikhole ukuthi ongcwele uziphatha kanjalo ngeke nje ngakwenza libe iBhayibheli likugxeka kangaka nebo ilungile kubonakala sengathi ngaso sonke isikhathi yonke into esizwa ngayo babe nezinqumo ezingamashumi amane inqumo ezingamashumi amane nane saba nezinqumo ezingamakhulu amathathu awu lokho kungukuvuma izimvumo ngamanje kunjalo ngoba uPetru phezu kokuvuma kwakhe wabizwa nge Idwala elincane uPetru ukuvuma kwakhe manje amanje lungile kodwa lisiza ngani noma linanani lini itshe endlini uma engeke umbazi wamanje weqiniso lapho nethuluzi elibukhali lezwi ukuwasika nokuwenza amadodana kaNkulunkulu na niyabo usiza ngani kuvuma na yingalesi sizathi nibuye futhi ningenakuwathola amashumi amathathu ezinkulungwane ezingamashumi amathathu nivele nje niginqe amatshe asuka othulini futhi niwaginqe ngele phandle lapho futhi awalilungele ithempeli okwamanje fanele sikwe akalwe phezulu ezwini likaNkulunkulu abekwe lapho ahlanganise ndawonye akhelwe phezu kwisisekelo semfundiso yabapostoli uJesu Kristu uyitshele egumbi futhi wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo yokuyenza kunjalo singaba kanjani ibandla sibe sidelelana na wathi lokhu wonke umuntu uyokwazi ukuthi ningabafundi bami uma ninothando lomunye nomunye uma senze ipreselite futhi sibhidlike futhi ngenxa yomehluko wehlelo angikubeki kubantu ngikubeka ehlelweni kunjalo hayi abantu nhlobo niyabo nizofanele nibe naleli thuluzi libukhali izwi likaNkulunkulu kuwalo lonke madodaneni endlu Oh hey umkhulu kwabo ngokuthi uNkulunkulu shesha ngoma lakho sine sipho umlayezo ngezinsuku zokugcina sipho umbunge thumela ukuthize kuhlenga lelibandla labapentecostal Sebonuni lesithunywa uNkulunkulu abengasithumelela sona ngalolu izinsuku zokugcina na ngizokutshela lokhu mfowethu dede wethu njengomfowenu nenceku engumfo ebheke leso sikhathi kuba sifike besiyoba uhlobo olufanayo lwesithunywa esifika ngesike sikhathi uhlobo olufanayo besiyobuyisela ibandla ezwini uNkulunkulu masibeke isisekelo salo ngaphambi kokuba sifike ke lapha ngaphambi kokuba sifike masibeke isisekelo ngaphandle futhi sibe amatshe sisiko silungele ukuma ihlombe lehlombe naso uma uNkulunkulu esithuma ngoba wethembisa ukuthi uyokwenza manje ngiyazi ngizwa lokho kubuya futhi ikhumbulani ngesiphiwo sincane ngingakubamba ngokwehlukanisa komoya nebo manje kuyanicasula lokho ngenkathi ngithi uma lakho esini kodwa ake nginitshele ukuthize nikushilo impilo. UJesu wathi, uma ningakwemukela, lona nguElija okwakukhulunywa ngaye. Kodwa uma nibona lokho akusho kuMathewu omngcwele isahluko seshumi nanye nevesi lesithupha, uma ningakwemukela, lona nguye okwakukhulunywa ngaye. Futhi wathi, ngithumele isithunywa sami phambi kobuso bami. Lowo kwakunguma lakho wesithathu, hayi uma lakho wesine. Ngokuba kuma lakho wesine, wathi ngaphambi kokuba lolu suku lufike, umhlaba uyoshiswa, nabantu bayohamba baphume phezu kwawo, ushiswe njengamalangabi kunjalo. Wayekhuluma ke ngesithunywa ngaphambi kobuso bakhe okwakungu-Elisha. Lokho yi, ngikholele kuye yonke lento lapha ihamba jikeleza namhlanje ngengubo ka-Elija nayo yonke leyo nto. Mina zonke izinkohliso ifanele ifike kusobala ukuchitha into yangempela uma ifika. Kodwa ake nginitshele, uyovuka isithunywa ekupheleni kwalonyaka wePentecostal futhi uyophetha into, kuyoba ngumuntu, hayi iqembu, hayi ihlelo, kodwa umuntu lokuhlala kunjalo. Futhi uNkulunkulu angeke luguqule uhlelo lwakhe, uNkulunkulu ophakade. Kumbulane, uma leso sithunywa uJohane kwakuyisithunywa sikaMalakhi wesine, khona-ke imibhalo yehluleka ngokuba washo ukuthi uyo umhlaba uyosha njengamabibi nabalungile bayohamba phezu kwemilotha yababi. Ngakho ufundeni futhi libone ukuthi lokho akunjalo yini. Ngiyabonga lo Jesu akazange asho lokho. Wabhekisela kuMalakhi wesithathu, ngiyethuma isithunywa sami phambi kobuso bami ukungilungiselela indlela, kunjalo impela. Manje kodwa kumbulane, lezi esinye sasizobuyisela ukukholwa kwabantwana emuva kobaba. Sibuyisele ukukholwa kwabantwana emuva ekukholweni kobaba. IBhayibheli lasekuqaleni. Yiloko impela uMose akwenzile, yiloko impela uJesu akwenzile, yiloko impela zonke izithunywa sikwenzile kusukela phansi eBhayibhelini esikhathini sokuphela saleso simisele sezikhathi zabuyisela emuva umlayezo. Bantu ngezinhlangano nezinto bathola konke kuba amathize-thize nayo yonke into ngalezo zinsuku benze into efanayo namhlanje. Ngakho sibheke sithunywe, uNkulunkulu sithume. Ngicabanga ukuthi sizosemukela na, cha bona umzana, siyoba ngesihlakahlile ekhanda nohlanya impela impela, kodwa uNkulunkulu uyosifakazela ikholo langempela labo abamisele ukuphila kuphakathi. UJesu wathi, konke uBaba angiphe khona uyakuza, futhi akekho ongeza uBaba wami engamdonsi, nawo wonke uBaba isikhathi esedlule ngiphe yena bayakuza. Kunjalo babe angikholelwa kulokhu lapha ukufundisa kwebhaptisti kokuphepha kwaphakade. Ngikukholwa ngendlela, kodwa ngikholwa ukuthi uphephile inqobo uma usebandleni. Kodwa uphuma usuka egazini likaJesu Kristu, awuphephile. Ngiphephile emvuleni inqobo uma ngiphakathi lapho. Futhi uma ubhaphathizelwe kumoya ongcwele futhi uthi unomoya ongcwele, bese ke uphika izwi likaNkulunkulu na uthi wakholwa futhi wemukela umoya ongcwele, bese ke uphike lelozwi ukuthi liqiniso na. Manje ke lokho kungaba kanjani ngomoya ongcwele abe eyilowo owaloba iBhayibheli na? Umoya ongcwele uphike izwi lawo uqobo uthi nganginephutha uqinisile. Qhabo lowo kusuye uNkulunkulu, qhabo umnumzane, inkembe obukhali, Nkosi sithumele umlayezo omkhulu, yilokho esikubhekile. Manje ke kusobala nxa efika ukulungisa lawo matshe nokuwasika awakhiphele indlu, kuyokwenzekani na? Abaningi babo abayi kukumele ukuvivinya kwezwi, bayothatha inhlangano yabo kangcono kunoma bethanda izwi likaNkulunkulu. Nakuba lelo zwi liqinisekiswa yilowo uyoba ngumprofethi oyoze ngegama lenkosi, futhi uyoba nguyena oyofika phezu komhlaba. Ngiyakukholwa. Oh, wonke umuntu uthi uyoba yiqembu labantu. Ngifuna umuntu mumbe ukuba ngikhombise eBhayibhelini lapho khona ukuyoba yiqembu labantu. UNkulunkulu uyobe ubhidliza izwi lakhe uqobo, angekwenze lokho. Qabona umzane, wethembisa lokhu, uyoba ngumuntu oyedwa, futhi manje-ke uyoba nabanye naye kusobala izinkulungwane. Onke amakholwa ebandla ayoba naye ndawo zonke. Njengoba kwenzeka emhleni kaNowa, akuyi kuba khona abaningi kakhulu babo abasindiswayo, ngoba uJesu wathi, njengoba kwenzeka emhleni kaNowa, niyakwazi lokho na? Njengoba kwenzeka ke emhleni kaLodi babale uyakuba njalo kodwa lamazulu nomhlaba kodwa izwi lami alikudlula niyabona ukuthi ngiqonda ukuthi nina oh mfowethu ungcole sithathe uhlu lempahla kungahle ukuba sesedlule ngempela isikhathi kunoma sicabanga kungahle ukuba sizophaphama ngolunye usuku futhi sibone ukuthi silahlekelwe yinto ethize xwayani bhekisisani nikhuleke nihlole nifune ningalivumeli ledlule phezu kwenu futhi khumbulani ngenkathi izwi likaNkulunkulu lishingeyelwa uNkulunkulu ubophezelekile kulelozi futhi uyoliqinisekisa yazi ukuthi wathi lina kwenzekani ngemihla kaLodi na wathi njengoba kwenzeka emhleni kaLodi kwenzekani lapho ngaphambi nje kokuba umlilo wehle na ukuthi kuyokwenzekani futhi ngaphambi nje kokuba kwehle umlilo hloboluni lomlezo ibandla liyothola na hayi Sodoma manje ibandla likhethiwe igcine nje lezo zizayo nampo abase Sodoma futhi kwakukhona uLodi liqembu lakhe ibandla eliyilo ngegama kwakukhona uAbraham abakhethiweyo bonke bobathathu bathola umlayezo yebo ngezithunywa ezehlukene bekuzisani ukuthi hlobo luni olwaya ebandleni elikhethiwe akwenza kuAbraham uJesu wathi uyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu manje ngeke sakuphika lokho yilokho impela uJesu akusho ngakho ke kusobala kuyoba ngaleyo ndlela manje abaningi ikathi uJesu efika futhi walethe kuvivinya wayesethi selani imibhalo ngokuba kuyo nithini nokuphila kuphakade futhi yona efakaza ngami babengakumele ukuvivinya na qhabo futhi noma banuyazi zonke izivumo zamadwala ezingekumele ukuvivinya kwezi kuphonsa enqwabeni kuba nova amanzi abhoboka angeke nikumele ukuvivinya wo ndoda bese ke kuthunyelwe enqwabeni yezikrepa uNkulunkulu njalo bebala isimilo esikhundleni sezinombolo sekivala ngiyaxolisa ngilihlalise zonke lesi sikhathi bengingahlosile ukwenza lokhu ake ngithi nje umzuzwana emibili ngenze lokhu kuPaul kokugcina khona ke ngizoyeka nje emzuzwini ngithemba ukuthi ngisho into ethize kulisiza niyabo ukuba nginitadishise niyabo
God has always counted character not members.
Ngunkulunkulu ubedlala njalo ebala esimilo hayi amalunga futhi namhlanje senza ngokuphambanisa sibala amalunga ingubo enhle abakhokhi abahle esikhundleni sesimilo Elieza wakuthulukela waze wathola esimilo kunjalo wayezothola bani na futhi wethemba uNkulunkulu isimilo nsani na isimilo sika Izaya umlobokazi ibandla elizi ifanekiso sakhe ndiyakwazi lokho leyo kwakuyinzalo yokwemvelo kaAbraham lena yinzalo kaAbraham yobukhozi oh uma uElieza isithunya sifunisisa umlobokazi futhi sizama ukuthola isimilo uma leyo ndoda ifika isithunya sosuku lokugcina sizama ukuthola umlobokazi kaKristu akazukubheka ubulunga behlelo uzobheka isimilo esivumayo bekisisani isimilo esihle kuqala bese ke emlungiselela ukuhlangabezana noIsaka emva kokuba ezethole isimilo bese ke emisa athule isikhathi eside ngokwenele ukuba alalele umlayezo wakhe kaIsaka leso yisithunywa sezinsuku zokugcina ukukhanya kokuhle ukuthi kuqala athole lelo bandla bawukholwaphi umlayezo na silifunisise ningakufunda engikhuluma ngakho na Sifunisise lapho lelo bandla likhona eliyokuvumela ngisho ungene elingeke lavala umnyango ebusweni bakho bese kuthi ke uma wenza lapho khona ke uthole isimilo manje uma lizoma lithule isikhathi eside ngokwenele ukulitshela ukuthi lo mlobokazi ufanele agqokise kanjani uzofanele embeswe ame athule uma engathola Bukani Rebecca omncane lalele onke amazwi inhliziyo yakhe encane yeshaya wayemtshela manje ukujulukele ngizo yapi na ngize ngithole isimilo bese ke uma ngithole isimilo bese ke ngimisa athule isikhathi eside ngokwenele ukumlungisa ukuba ahamba ohlangabezana naye
oh
into emangalisa kanje pho ngifisa sengathi besinesikhathi esininga nakulelo washi likhulu ngimlungiselele ame athule ukuba alalele umlayezo wakhe ngaye u-Eliezer wayengikhulumeli yena kodwa wayekhuluma ngalowo ayethunywe evela kuye futhi wayenezipho ukufakazisa ukuthi wayethunywe evela kuye amen Ngabona umembathisa ngalezi zinto niyazi ukuthi wamlungisa kanjani ukuba nje bengingamthola ukuba ageze ubuso bakhe niyabona niyazi nje ngizizwe ngihloliwe kuloko ngakho kungcono ngilokhu ngizithulele empeleni ngisho kwenele niyazi ukuthi ngikhuluma ngani kulungile lalelani imani nithule nje Kabelani, isithunywa sesikhathi sokuphela. Umsebenzi waso uzoba ngukuthola abangcwele malungele. Umlobokazi ulungiselele umyeni. Lowo kuzoba umlayezo waso. Manje nifuna ukufunda OABC ukuze nikwazi ukutadisha ongwaqa kamuva na ngenkathi lezi ezinye izimpawu ngemuva luvulwa ziyokwembulwa kuphela kubo kunjalo. Fundani OABC kuqala yini OABC na always believe Christ hayi sivumo kholo sakho uChrist niyabo kholwani akushoyo hayi okushiyo ngomunye umuntu uma kuphambene uma umuntu ekutshela kulungile kuwe kuba ugunda ezinele zakho bezifazane niyazi uqamba manga iphephe lathi yakulungile uma ethi ungaba yidikoni futhi salokhu nabafazi abanye noma bahlanu uqamba manga lokho kuphambene nezwi Niyabo zonke lezi ezinye izinto esikhuluma ngazo kubizele ezwini bese ubona ukuthi ngabe yizi kahle buyisele ibandla ezwini manje sizokwenzani lezi zithunywe sikama lakho esine na sibuyisele emuva ukukholwa kwasekuqaleni ukukholwa kovuko lokho Bambonile uJesu emva kokuba esevuswe kwabafileyo bambonile sebenza phakathi kwabo Babe ngamadoda amazi ambalwa baphuma futhi bashumayela izwi wo bashumayela isikhathi eside uPaulu washumayela kusuku bonke ngesikhathi sisodwa niyabo indoda yawa yaphuma endlini yafa wabeka umzimba wakhe phezu kwayo wayibuyisele kuphileni futhi niyabo waqhubeka nokushumayela Manje qabelani babe indoda ehlukile kunalokho iPHALQUST nanoma yikuphi ofuna ukubiza ngakho eyikho namhlanje ini kwehlukanisa sithunywe ne umlayezo njalo ngesithunywa sizokwehlukanisa abakholwayo kwabangakholwayo abanye babo bayolayina kulo nabanye abayikukwenza Abanye benuthela, abanye bekatholika balayina kuLuther, abanye abazange, abanye bamaluthela balayina kwiMethodist, abanye bazange, abanye ulayini kwePentecoste, nabanye abayi kulayina, abanye bayolayina nokukhanya kokuhlwa, abanye abayi kulayina. Ngokwazi kanjani ukuthi ngabe ngukukhanya kokuhle noma cha na kuhlole ngezwi hayi nje izwi elilodwa lonke izwi lihlanganiswe ndawonye ubone ukuthi liqinisile noma cha
oh
yini ephakathi na manje ke uba lomlayezo uthela ukuqinisekisa kukaNkulunkulu wenza lokho athi uyokwenza futhi kulayina nezwi kodwa ke izwi liqinisekiswa njengoba kwenza ezinye izikhathi nezinye zezi profeto kaphelani ngenkathi umlayezo ngenkathi kaphelani uma umlayezo wenqatshwa abantu nesithunywa sibonakala sehlulwa ngokuphelele singeyithola umunye umnyango singeyithola indawo njengoba inkosi yethu yayinjalo kumbulani ngenkathi ngenkathi iphilisa abagulayo umprofeti osemncane ngumfo omkhulu halo rabi unjani kodwa ngolunye usuku wahlala phansi futhi uqala kubatshela iqiniso wafuma banomusa ebandleni abantu izinkulungwane ezamlandela wayenabafundi abangamashumi ayisikhombisa bemzungezile ngaphandle kwabayishumi nambili kodwa ngolunye usuku emva kokuba esephendule isinkwa saba noma waphendula iwandisa olofi ukufakazisa ukuthi wayengunkulunkulu ngoba ungunkulunkulu kuphela owanisa isinkwa sehla siphuma ezulwini ya niyabo wandisa olofu futhi masinya emva kwalokho wayehambe phezu kwamanzi wenze zimangaliso futhi wenze izinto ayezenzile ukufakazisa ukuthi wayenguye kwase kuthi-ke ngenkathi enza wahlala phansi futhi uqala kutshela abantu ngokuqinile abantu basuka bahamba namashumi ayisikhombisa athi ah ubani ongeza lokhu na lelo yize lilukhuni udicilela phansi esasicabanga ukuthi ngempela kokungenye into ethize manje ungubani wena ukuba usitshele lezi zinto na futhi basuka bahamba kodwa-ke ujesu waphendukele eqenjini lakhe elincane njengasemihleni kanowa njengasemihleni yasesodoma wathi nifune kuhamba nani na khona upetro washo la mazwi amakhulu nkosi besingaya kuphi na nkulunkulu sisize qaphelani uma umlayezo wenqatshwa nesithunywa sibonakala sehlulwa yingaleyo nkathi unkulunkulu engena khona enkundleni umlayezo waso usuphelile unowa sengivala manje unowa washumayela emnyango omkhumbi wakhe iminyaka eyikhulu namashumi amabili kwaze kwathi ngenkathi ekugcineni bemhleka kumbhuqa unowa wangena emkhunjini ecabanga ukuthi kwakuzolunga nje unkulunkulu wavala umnyango nabantu bazulazula ngakhona ukubona ukuthi kwakuzokwenzekani izinsuku eziyisikhombisa wahlala labo futhi wakujulukela futhi ngosuku lwesikhombisa imvula fika umoze wayekukuphi na wona impela umuqi womsebenzi ehola abantu ulwandle lubomvu lwangena endleleni yakhe wayesekupheleni komgwaqo wakhe kwakungale nkathi-ke ukuthi unkulunkulu wafika ngomoya ovunguzayo wasempumalanga wayesehlukanisa ulwandle ekupheleni komgwaqo kokungudanyeli ememlezeni wakhe ngizukuzingcolisa ngale lizwe lenkosi emiyethembekile kunkulunkulu wayesezansi ngqo ekupheleni komgwaqo wakhe kwakubonakala sengathi ukuphela kwesikhathi sakhe kwasekufikile bamphonsa emphandwini wezingonyama unkulunkulu wangena enkundleni futhi ngokungekusa phansi le ebhabhiloni amen sengibuka phezulu ezulwini sengiyasibona isihlalo sobukhosi izingelosi zimi zizungezile ngibuke phansi lapha ebhabhiloni sengiyasibona isithando esivuthayo sengiyababona abantwana abathathi bemi lapho bethi unkulunkulu wethu unamandla ukusikhulula niyabo kodwa asisikhothameli isithombe sakho ngoba siphambene nezwi niyabo simi lapha kulungile washo inkosi yenyukani ngezitepiso nizoshiswa indoda enkulu eyisidlakele kupheleni kwalo mkhonto nanga eze khuphuka ngezitepisi isitepisi ngesitepisi kuya ngokushisa ngokushisa sengiyayibona ingelosi imingali eyodwa ngaseceleni lesihlalo sobukhozi idumela inkemba yase ihosha yathi baba buka phansi lapho ukuthi kwenzekani angehle ngingukapreli ngizoyishintsha inkundla buyisela inkemba yakhe emgodlweni gabriyeli ngikuqaphele naku kwenyuka enye yathi baba ngingumhlanyane ngingumbhubhisi ngamanzi ngesikhathi sasendulo ngaphambi kukazamcolo umuntu wona futhi waphatha kabe abantu bakho futhi ngalishintsha lonke izwe laba imbulunga yamanzi ngizolesula ibhabhiloni kwibalaza kuyokhukuza angihambe ngiyazi ubungakwenza mhlanyane uyingelo osethembekile yabo kodwa ngingeke ngakuvumele uhambe lona ngumsebenzi wami ngiyahamba mina uqobo naku babonile ngibaqaphele ubusuku bonke ngiwuzwile umhlangano wabo womkhuleko ngikubonile ukumela kwabo izwi lami ngizoba lapho ngesikhathi hohe sengiyambona esukuma nezingubo zakhe zobukhosi ziwa ngakuye kanjalo futhi ethi woza lapha moya ovunguzayo wasempumalanga inyakatho iningizimu intshonalanga ngibela phezu phansi kwaleso sihloko somdumo ngaleya ngizogibela wena njengenqolo ngihlale kulokhu kuza ngehlele eBabiloni ngizoyishintsha inkundla oh mfowethu wayekhona lapho ngesikhathi isolakhe likumzilini futhi ngiyazi uyangiqaphela usasiqaphela kulobu busuku engiqaphela uniqaphele uqaphele ukuthi ngabe sizoma noma singami ukuthi izinqumo zini sizozenza noma ngabe sizoma sethembeke ezwini noma sisuke kulo kulethi kunoma sicabanga Jacob esendleleni yakhe ekhaya waphefumulela ukuba buyele ekhaya umfowabo wayehlangana naye oh kodwa ngobunye busuku wabambana noNkulunkulu wayesaba ukuhlangana nomfowabo kodwa ngokusa kulandelayo wayengesesaba inkosana eqhugayo Ngimdingi uEsawa ngidinga impi yakhe nokugodwa uNkulunkulu wafika enkundleni nebo wenza ngendlela eyinqaba uJesu wenqatshwa emva kokuba yindodana kaNkulunkulu eqinisekisiwe wathi uma ngingeza imisebenzi kaBaba wami ningangikhola wayengukukhanya kosuku useyikho kukhanya wafika enkundleni Abantu ngoba nje uma ebenga izinkwa lezinhlanzi nolofu bamlandela kodwa ngenkathi eqala kubatshela iqiniso lezi lokho kwabahlukanisa babe namasiko angawabo ababe wabambelele kuwo wakuphambene nonke neyazi waye kanye nombhalo impela kodwa mehla phuphuthekisiwe yezwe wakozanga kubona kanjalo waboni namanje kanjalo wabonanga kunoma yimubu nyaka ngiqonde ukusho njalo nje ngayo yonke kwenzekani na wabukeka sengathi wehlulwa ngiyaqaphela kusukela ngaso leso sikhathi ukuthandwa kwakhe ngabantu wamshiya nini na ngenkathi eqala kubatshela izwi ngenkathi ekwazi ukuhamba futhi abe nezinkonzo kuphisa nemikhankazo wonke umuntu wayemfuna o rabi woza ngapha futhi rabi woza lapha kodwa ngenkathi imfundiso yakhe isiqalile wo ukufundisa kwakho kuphazamisa abantu bethu wo bakithi Oh, ngeke ngisaba nawe ebandleni lami rabi ngoba ngani udida abantu bethu kufundisa kwakho kuphambene kakhulu nalokho esikukholwayo akukashintshi yabo akukashintshi ya ngeke ngisaba nawe rabi nokho yena engoqinisekisiwe efanekazelwe yimibhalo ukuthi wayengubani nokho babengena kukukholwa emgcineni waqhubeka kwaze kwaba ngumzuzwane ukugcina ngenkathi usathane ecabanga ngimtholile wambethele esiphambanweni kwehla 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 kwaze kwathi ugcineni bacabanga ukuthi base bemtholile bamfaka ethuneni kodwa kungaleyo nkathi uNkulunkulu afika ngaye kundleni wakhuphuka ethuneni wavuka Ngana ilefanayo uPaulu wathi bonke uDemo ngishile bonke abantu bangishile ngenxa yezwi Ngikholwa ukuthi uDema waye emanight club nezinto kodwa uDema wayefuna kuhamba uDema wayesicebi futhi wayefuna kuhamba neqembe elithandwa kubantu futhi ngakho wasuka lapho bonke abake babo benza khona wayesethike uPaulu bonke abantu bangishile ngana inkonzo yakhe wayeseza etsheni lokuvala phezulu layo ehlele kupheleni izifiso zakhe sasizinguguba abe ngumfelo ukholo ngoba wayebulala uStefano wazibonela ngamehlo kufa kwakhe futhi wakuvumela wayefuna ukufa ngenkathi uAgabu lowo mprofeti odumileyo wamanga kuye futhi wamtshela ukuba angenyukele eJerusalem wathi ngiyazi ukuthi ngingahambi kodwa angivumi ukuba ukuhamba ngisemaketangweni futhi ngiboshiwe kuye eJerusalem kodwa ngikulungele ukuhamba futhi ngifele inkosi uJesu Kwakuyini na wayenameka ngophawu inkonzo yakhe Oh bandla likaNkulunkulu ophilayo besingakhuluma ubusuku bonke sizowunameka kanjani ngophawu umlezo wethu na sizokwenza kanjani na uNkulunkulu sisize ukuba sithathe lelizwi sime singamaqhawe mangife ngezwi ngiphile ngezwi ngife ngezwi Yisabalalise ukukhanya ngokuba kuyakuba ngukukhanya ngesikhathi sokuhlwa sikulele hora bangani asilikhole njengoba sikhothamisa amakhanda ethu Kuqala ngiyaxolisa ngokulihlalisa zonke lesi sikhathi amahora amabili ngo yihora nemizuzu engamashumi amane nanhlanu. Ngiyacabanga impela, ngithemba ukuthi akukho lutho olulimazile. Asifanele sikhubeke lokho uma lokho kukokwethu, uma lokho kusenhliziyweni yethu nomphefumulo, khona-ke sinephutha qobo lwethu. Uma thina befundisi sisho lezo zinto nje, abazalane bami lapha, lawa indoda agcwaliswe ngomoya ongcwele. Niyabonga ngathi ngisindiswa futhi ngatshela umelusi wami oyibhaptisti ukuthi ngangemukele umoya ongcwele nazo zonke lezi zinto lezi. Nengelosi yenkosi yangitshela ukuthi angenzeni, wathi ufanele ukuthi waba nephupho elesabisayo Bhili. Ngathi Dr. Davis, ngabona ingelosi wathi oh umbhedo, wathi lokho ngokuka devil yebo. Oh he, kwangilimaza kanjani nje? Wathi uzoshumayela emakhosini namakhosi namandla na? Ngathi yilokho yakusho. Wathi unemfundo ebanga lesihlanu na? Ngathi yilokho yakusho. Wathi ucabanga ukuthi ubani oyolalela na? Uphuma ukuyoshumayela ukuphilisa ngokaNkulunkulu osukwini olunjengaloli nalo lonke ucwaningo nje lozokwelapha nezinto na? Ngathi ngeke kwangisiza ukuthi bangako Goliath abemi lapho. Wathi ngicabanga ukuthi ubani oyokubuza na? Ngathi uma uNkulunkulu engithuma uzoba khona ongizwayo. Ngangingakazi ngani bantu ngaleyo nkathi, futhi ngenkathi ngifika kini kwakufana nje nokufaka iglove esandleni. Ngafitha kahle kini, ngiyanithanda abafowethu abangabelusi. Ngicabanga ukuthi Presbyterian, Methodist noma iLuthela bebeyovule ibandla labo njengoba lo mfowethu enzile kulo busuku ukuba thina sihlale lapho futhi sishumayele lolu hlobo lomlezo na? Qhabo mnumzane, lutho nhlobo lawa yindoda eyiqhawe elikholwayo iqiniso. Manje layinani nezi nawo, niyabo sugane ezintweni zezwe. Bodade wethu, yekani izinwele zenu zikhule, gqokani izingubo zenu, nibe bahle futhi nihlanzeke. Ngiyanidabukela, susanda opende ebusweni benu, niyabo. Ninomningi umbhalo ukuba nifake upende kunoma nizogunda izinwele zenu. Kunjalo ningakwenzi. IBhayibheli lathi kuyinto ehlazisayo kube sifazana kwenze, izinwele ziludumo lwakhe. Manje wena uthi leyo yinto encane. Kunjalo, asisuse izinto ezincane endleleni, futhi khona ke singakhuluma ngezinto ezinkulu. Asiqalise kahle manje bazalane. Oh hey, ake ngisho into eyodwa endodeni mnumzane mfowethu, uma uzoyeka umkakho enze into njengaleyo, nginamahloni ngawe, futhi uzisho ukuthi uyindoda egcwaliswe ngomoya. Ngiyakudabukela. Yebo mkaka, khubekele emgwaqeni nengubo yakho ekhanukisayo yonke nayo yonke into njengaleyo. Futhi uyazi yini iBhayibheli lathi uJesu wathi ubuke wesifazane amkhanuki usephingile naye vele? Wena uthi manje awulinde umzuzu mfowethu, ngimsulwa. Ngiyakholwa unjalo, futhi dadewethu umsulwa esenzweni sangokwemvelo. Kodwa uma uziveze wena, futhi isoni sikubuke, futhi uziveze wena kanjalo, ubani unecela na? Unalo ngokuzi veza. Kona ke ngosuku lokahlulela ngenkathi leso soni sesiphendula ngokuphinga, ubani esakwenza naye enhliziyweni yaso na? Nguwe. Ngani na? Ngoba waziveza wena. Manje lelo yiqiniso nje. Ngeke yini Dade, ngiyacela egameni likaJesu, mangikucele njengomfo wenu, uqondise na mfowethu. Ngiyakudabukela ngokuphatha indlu yakho kanjalo. Qondisa, nginamathemba angcono akho njengendodo yabo. Abelusi abavumele labo bantu bangene, bathathe abadikoni nayo yonke enye into nemisebenzi enjalo, behlala nabafazi ababili noma abathathu nezinto. Unamahloni mfundisi na? Awunamahloni ngalezo zinto na? Futhi nifake lawo malunga lapho abe ehlala ngokuphika, futhi ebhema usikiliti, futhi enza konke, futhi engakuphathi ngisho nasemsamo. Ngiyanidabukela, ngiyakukhulekela mfowethu. Nkulunkulu anibusize. Ngiyanibonga ngokubekezela kwenu kokungibekezelela. Manje angazi noma ukukhanya kokuhla sekufikile. Ukukhanya kokuhla kulapha. Buyelani ezwini. Manje namakhanda ene khotheme, izinhliziyo zenu zikhotheme, zibuze lo mbuzo. Ngabe ngiyalinganisana nalelizwi na? Ngabe nginjalo na? Ngikuleko wami ngokuthi osuka emsamo oNkulunkulu nquma yonke into kimi engafani nawe oNkulunkulu isuze kimi siphansi lapha ekupheleni komgwaqo Kulungile ningaba qotho kangako kuba niphakamise izandla zenu futhi nithi Nkulunkulu nquma kimi yonke into engafani nawe ngenze Nkosi ngibumbe futhi ungenze Nkosi nibusise Umekhona noma ubani ongalungile futhi eyisoni futhi eshushumbile phakathi lapha kulobu busuku futhi ongagaze emukela uKristu njengomsindisi noma umhlubuki noma ukuthize futhi ofuna kubuya uyamenywa ukuba uze ume lapha ealtar uma ukhola ukuthi uNkulunkulu uzoyizwa imikhuleko yami yabagulayo ngiyakhola uzongizwa nani nami sindawonye njengoba sibeke ukukhola kwethu phezu komhlatshelo uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu futhi sinikele umkhuleko ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzozwa niyamenywa ukuba nize futhi nimele umkhuleko manje baba wethu esezulwini sikunika lezi zithameli lamazwi ephukile obudonse isikhathi eside Nkosi ngisho nabaningi ukhathele futhi ukhandlekile futhi uye ekhaya futhi mhlawumbe abanye bazizwe bethe ukuba babi kancane futhi Nkosi ngeke njengangasho ukuthi ubani osezithamelini so Oke sikhathi futhi impeleni baba liyizwi lakho futhi uyayazi inhliziyo yami ngakho futhi ngimaye kimi uma ngingakwenzi futhi ngingifanele ngikwenze Nkosi ngiyakhuleka manje ukuthi abantu nokuqondwa kwezwi uzoqonda ngokucacile futhi ngikwenzekile labo obabizele ukuphila bazoqonda ukuthi akusiyo noma yini ezweni kodwa inhliziyo yakugcwele uthi lukaNkulunkulu nebandla lakhe enginxusela lezi zinto baba ngokwangempela zonke izandla eziphakathi lapha ziphakeme ukusokwa ukuba banqume konke kuyintsada obungesikho kwalapho uNkulunkulu sisize sonke ngima nabo ngonkosi ngingomunye wabo ngibheke kufika kwalolo suku lenjabulo esikhathi seminyaka yenkulungwane lapho isono nehlazo kuyobhujiswa kuze kube phakade futhi baba sise kunelizwe siyazi ukuthi sisephansi kwalezi zinto sisephansi kwamaphutha sisephansi kwesono sizaloku sihamba futhi noko azifisi ukukwenza njengoba iBhayibheli lathi ningadangali uma nidalulwa kodwa ngiyakhuleka baba ukuthi ukudalulwa kwezi kungisika kalukhuni njengoba kusika bonke abangi futhi ngiyakhuleka baba ukuthi bayokuqonda ngaleyo ndlela ngiyakhuleka ukuthi uzobabusisa manje futhi bangathi lokhu njengoba sikhulekile phambilini Nkosi sazi ukuthi sibhekisisa lokho esikucelayo ngoba sifuni ukucela kungalungile azifuni ukucela ukuthize kungukwenza nje amazwi ngoba sikhuluma nawe ngiyacela kube ubusisa umfoshi omncane lapha uvule umnyango wakhe ukuba mina ngifike kulobu busuku ngiyakhuleka ukuthi uzobuzisa ibandla lakhe futhi bangathi wonke umuntu wamalungu akhe Nkosi nje bangathi leli kungaba yilambu lolwandle indawo lapho iziphiwo zikaNkulunkulu zichichima khona nayo yonke nje into ihamba kahle sisa wonke umfundisi ohlezi lapha amabandla abo futhi kwangathi kungaba khona ukushukuma okukhulu noma ukuhlokoma esihlahleni samajikijolo umoya ongcwele unqamule Phoenix futhi ulethe amabandla enhlanganyeleni nasevuselelene enkulu ukuthi abefundisi angeke bakwazi ukushumayela ngenxa ngazimulo kaNkulunkulu kodwa uma abangcwele beze ndawonye kusentambama ukukhala nokukhuleka nokufakaza nemilayezo kuthululwa nje kwangempela komoya ngenkathi idolobha lonke liyoheheka ukuba lize lilalele sibe khona manje Bilisa bakulayo phakathi kwethu Nkosi baphi ukukhulula kobuNkulunkulu baba ngegama lika Jesu Kristu Namakhanda ethu sakhotheme uma ekhona labo ufisa ukuma aqonda izungeze yalithatha manje futhi amakhanda ethu sakhotheme futhi nje sizohamisha icule lincane elimnandi icule levangeli lidala futhi sifuna ukuhamisha lelo futhi uma sikwenza uma ekhona ufisayo ukuba sikukhulekele olwazini oluthe kujula ukwemukela umoya ongcwele noma usindise futhi awukangcelisa njengamanje noma ngaba yini sizojabula kwenza lokho sizahamisha lelicule elincane ngiyamthanda futhi uma umthanda asilihloniphe izwi lakhe manje ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba Beseza ngifuna ngamunye athathe indawo yabo lapha manje kulungile dadewethu
Tada
Uzani manje nizungeze altare nina nifuna ukuza manje
Nina Wanti Yelen Tende So Go Wase Kalvari
And then you're going to go to the bank, you're going to go to futhi nizibophezele kuNkulunkulu na nifuna ngilifundele khona ephepheleni na kulungile anizingani nithi inkosi ngifuna ukuba kahle kuzo zonke izinto futhi ngifuna ukuqala kahle futhi ngifuna ukuthola umgwaqo kahle futhi ngihlale lapho ngizokwenza isibophezelo kuwe kulobu busuku inkosi zizokhula kusukela manje kuqhubeke iBhayibheli lathi kuyihlaza endodeni ukuba ibe nezinwele ezinde ibukeke ifane nowesifazane uNkulunkulu wenze izivumelwano ezimbili esisodwa no-Adamu nesisodwa no-Eva wabembathisa ngokwehlukile behlukile ngakho konke bebehlala njalo behlukile kunezivumelwano ezimbili ngokwehle njalo eBhayibhelini ngingathanda ukushumayela ngaleso sivumelwano sikabili ngobunye ubusuku ngesinye sikhathi ngilikhombise ukuthi umehluko yini oh hey kukhulu kakhulu kukhona ngisho nasemshadweni wethu nodaba lwesahlukaniso uma kuphela wawulazi iqiniso kuloko lokho bekuyoxazulula yonke indaba kunjalo kulungile asiphile manje sisaqinisekisa manje woza ungeze na
Yamthanda
Ngidinga umoya ongcwele na yenyukelani yimani nizungeze
Yoba wangthanda ka
Fote Ufuna kuhamba ngokusondela naye na uzali yenzani isifungo yimani ngakuwe futhi nisigcine angeke kukusize ukwenza isifungo ngaphandle uma usigcina Ngeza wenze isifungo sakho uNkulunkulu uzokugcwalisa bambani nje isifungo senu Manje ngizocela abafowethu abange befundisi bami uma ngizokwehlela phansi manje ngapha yimani niqonde sizungeze laba bantu abayigugu sisakhuleke khona lapha khulumani kulowo ngamunye nibuze izidingo zabo manje njengoba siselapha wonke umuntu akahloniphe nje njengoba ungaba njalo manje uNkulunkulu uzokuhlonipha hloniphani nje ngempela uze lo mkhuleko wenziwe ningeza ngapha ngqo manje phakathi lapha nizungeze enhla nasemuva kwalaba bantu omele umkhuleko lapha
emthini wasekalvari
Manje asiphinde ngenkathi lapho abafundisi besahlangana nhlangothi zombili
Ngiyamthanda
Ngiyathanda ukubona lokho abafundisi bezihlangana ezihlukene bonke kweyodwa manje lokho kungaphansi kwegazi
Ngoba wangthanda Wanti ngelenze ndiso yenti wasekalvari
manje hambani nenyuke bafowethu kumuntu wakho ngo omi ngakuyo beka isandla sakho phezu kwabo futhi nibabuze ukuthi bafunani kuNkulunkulu lesi yisikhathi esimangalisayo niyazi uma ngibone lokhu bukani ngapha befundisi bamabandla ehlukene bemibezungezile ndawonye odadewethu obesezinhlakeni zemibhede usesukumile waphuma wahamba ayibonge inkosi ngakho siyabonga ngalokho bemile ngegama lenkosi manje makuthi zethameli manje wonke umuntu khothamisa ekhanda lakho ngamunye wena manje enhliziyweni yakho khuluma nje kuNkulunkulu njengoba ungakhuluma kimi njengoba ubungenyuka futhi uthi Mfowethu Branham ngingi uma wenze into ethize kalungile uthi ngiyaxolisa Mfowethu Branham ngenza lokhu ungangithethelela ngakho na ngizokwenza isithembiso kuwe Mfowethu Branham angeke ngiphinde ngikwenze lokho futhi ngiphikisane nawe manje nje guqula usuze egameni lami kimi kuya enkosini uJesu Kristu wakho futhi uma udinga ukuphiliswa njengoba uma ungeza ukuthi Mfowethu Branham angina lutho bengingenako ukudla kokusihlwa kulobu busuku futhi yangiyazi uma ubune dola buzonginika lona manje niyabo ukuthi ngeke kuba uthi kuNkulunkulu uma unamandla ukuphilisa unawo niyabo uzodingeka uthi kimi uma unawo kodwa kuye awuthi ngeke ukuthi uma unawo unawo niyabo ngakho uyasho kanje Mfowethu Branham nganginika idola na ngidinga ukuthize ngizokuthenga ngani kusobala bengingakunika niyakwazi lokho uma benginalo bengizokunika lona noma ngasiphi isikhathi bengizoba nenhliziyo esabekayo uma bengingakwenzanga futhi mina ngingononya indoda enesono futhi bengingaba ngonenhliziyo enhle kumuntu njengawe uNkulunkulu beyo banjani na Uma wena umubi wazi ukuthi iziphiwa kanjani iziphiwa ezinhle baba wakho sezulini yobaba kangakanani umoya bawucelayo uma ubungacela inhlanzi ngabe ubeyokunika inyoka na ucele isikwe ngabe ubeyokunika itshe na impela cha ngani uma nje ubuye umcela ngaleyo ndlela ngokukholwa ukukholwa lokho ubuye ukuthola kuye ngokusheshsha kuphindwe kazigidi kunoma ubungathola noma yini kimi futhi uyazi bengi kusiza bengiyokwenza noma yini bengingayenza noma yimuphi walabo bafowethu beyokwenza besiyogupa wonke upeni uphume ephaketheni lethu kukusiza besiyokwenza noma yini besingayenza kodwa lena yinto ethize ozofanele uyikhole ngokukholwa manje niyakhole ukuthi nizokwemukela sisakhuleka futhi ikhulekani nezethameli zikhuleke futhi ngiyakhole uNkulunkulu uzokwehla futhi ehloniphe umkhuleko wethu futhi wona impela umzuzu ozwa ngawo ukuthi unako ukuthi uNkulunkulu uzophendula umkhuleko kwakho khona ke wenze isivumelwane Nkosi ngiyenze iphutha angeke ngisalenza ngizophakamisa isandla sami ngiyakwethembisa ngeke uNkulunkulu uzokuthatha ezwini lakho futhi nje wena ukukhole ngaleyo ndlela futhi konke kuzophela khona ke nje phakamisani izandla zenu futhi nimbonge Nkosi ngiyenze isifungo sami futhi ngiyazi ukuthi singesakho futhi wethembisa ukusiphendula futhi angeke ohluleke Baba sezulwini thina izinceku zakho simi singamele liqembe elize ngaphambili lidinga izibusiso zakho nokunaka kwakho ngalezi sikhathi baba bayimiklomele yemlayezo isikhathi sokukhake kwakusihlwa Abalimi baba Nkosi bayavuma abanye ngokushisekela bayadinga ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi egameni lika Jesu ukuthi awuze ukumxosha omunye wabo ngoba uzoligcina izwi lakho ngilethe izwi lakho enkumbulweni yakho Nkosi njengoba uPetro akwenza nabafundi ngenkathi bekhuleka ezenzweni zesine bathi Nkosi kumbula izwi kungani abezize bedlanga nabantu bakucebe kuyize na manje baba silethe izwi lakho Jokona yimi unokuphila kunephakade oza kimi angisoze kamlahlela ngaphandle ozwa amazwi amakhole ngokujumileyo nokuphila kuphakade futhi agayi kuye kohluleleri kepha wedlulile kufelwa ngene kuphileni Oh yenze izicelo zethu zaziwe uNkulunkulu futhi uzosiphendula uvambile oyovuma izono zakho yothethelela ufihle izono zakho ngayi kuphumelela futhi siyavuma amaphutha ethu, ngiyawavuma amaphutha abantu, ngivuma amaphutha ami uqobo, ngicela isawu, ngicela ukuphilizwa, ngicela umusa. Ngicela ukuthi uzothulula umoya ongcwele Nkosi, khona manje phezu kwalaba bantu abalindile ukuthi izimpilo zabo ziziguqulwe kwiblokwe yokubumba likaNkulunkulu, futhi siyobunjwa ngomfanekiso ndodana kaNkulunkulu ukuthi umoya ongvusayo lowo uzosemzimbeni yabo, futhi ubenze amadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Siphe khona Nkosi, siyakhona ukuthi khona manje, siyakhona ukuthi uzenihlonipha izwi lakho, khona ukuthi uzoyihlonipha imizamo yezwi. Manje thumele lezi zibusiso phezu kwalaba bantu njengoba belindele ubukhona bakho kuba kubavakashele lapha ealithare egameni likaJesu. Manje uma nikhona futhi nikhona ukuthi nembukelile, phakamisa isandla sakho kuNkulunkulu. Uma kwemukela njengomkhuleko ukukhola nesifungo sakho njengoba manje uphendukele kuNkulunkulu, phakamisa izandla zakho futhi izethemele mazimi wonke umuntu egame ofuna ukwenza izibophezelo kuNkulunkulu. Manje janini, ngiyakukhola, ngiyakumukela, ngiyakukhola. Manje phakamisani izandla zenu futhi nimnike uduma futhi kuzokwedlula uduma kuNkulunkulu. Ngiyakubonga Nkosi uJesu ngobuhle bakho nomusa wakho nakho konke lokho osenzele khona Nkosi, sikunika utumo ngoJesu Kristu.